The sermon, What is the Attraction on the Mountain?, was delivered on Sunday evening, July 25, 1965, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Ulalikiwa ndichiani choko papapiri, unaperekedwa lamlungu madzulo pa July 25, 1965, ku Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. What is the attraction on the mountain? Ndichiani chokopa papiri.
Only be mira. Bow our heads
now.
Father God, that's our sincere prayer tonight.
Atate Mulungu, ndilo pempilo lathu lodzipereka usiku uno.
Seeing all that you are doing for the people in this day.
Poona zonse zimene inu mukuwachitira wanthu mutsiku lino.
And we ask you, Lord, may we only believe.
Ndipo ife tikukupemphani inu Ambuye, mulole ife
just believe it's the truth, the written word being made manifest to us. Grant these things, Father. Now tonight, we want to thank you for the light that you throw on the scriptures for us this morning.
Zobano siku uno ife tikufuna kuti tikuthokozeni inu chifukwa cha kuwala kumene inu mnakuponyera pa malemba kwa ife mawa uja.
And we pray tonight, Lord, in the prayer line, that you will vindicate your word to be the truth.
Ndipo ife tikupemphera usiku uno Ambuye kuti munzere wa pemphero kuti inu mudzawatsimikizire mawu anu kuti ali choonadi.
We pray for all the churches and the congregations that's gathered around the little microphones out across from the nation.
Ife tikupempherera mipingo yonse ndi magulu amene asonkhana pozungulira zoyankhulira za zing'ono kunja kudutsa kuchokera kufukoli.
All the way to the west coast, up into the mountains of Arizona.
Njira yonse mpaka kugombe la kumazulo, kukwela mpaka kumapiri a Arizona.
Down into the plains of Texas, way into the east coast.
Kutsika mpaka kuzigwa za Texas. Njira yonse mpaka kugombe la kumawa.
All across the country, Lord, where they have gathered.
Monse kudutsa ziko Ambuye, kumene iwo asonkhana.
Many hours apart, we are. In time, but Lord, we are together tonight as one unit, believers waiting for the coming of the Messiah.
Maola ambiri motalikana ifetiri mundawi. Koma Ambuye, ifetiri limodzi usikuno ngati chimango chimodzi okulupirira. Tikuyembekezera kudza kwa Mesia.
We pray, Heavenly Father, that you'll send him soon for your church.
Ife tikupemphera Atate akumwamba kuti inu mumutumize iye posachedwa kwa mpingo wanu.
For we ask it in his name, amen. You may be seated.
Pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake, amen. Inu mukhoza kukhala.
Christian greetings to all that's here tonight.
Moni wachikhristu kwa inu nonse amene muli pano usiku uno.
Sorry that we're still jammed and packed till we can hardly breathe.
Ine ndikupepesa kuti tikanali odzazana ndi otinana mpaka ife tikupuma moperewera.
Even the air conditioners, as well as this air condition, doesn't have much effect. So many people.
Ngakhale zobweresa mpweya nazonso, zozizilisa mpweya, sizikuchita mokwanira.
If it was hardly just a normal church full of people, those air conditioners would freeze you.
Ngati ukanango kalampingo mwachizolowezi, mutadzaza wanthu, zobwere sampweya izo zikanakoza kukuumitsani inu.
But now, everyone's got a fan fanning, and the air conditioner is blowing as hard as they can.
Koma tsopano aliyense ali ndi chokupizira, akudzikupiza. Ndipo chobwere sampweya chikupemerera mwamphamvu monga icho chingathere.
We send greetings from the east coast to the west to all our friends in Christ who's listening in.
Ife tikutumiza moni kuchokera ku gombe la kummawa mpaka kumadzulo kwa abwenzi wathu onse mwa Khristu amene akumvetsera kuno.
We send greetings over in San Jose, Brother Borders, the group up there.
Ife tikutumiza moni uko ku San Jose, Mbale Borders, gulu la kuntunda uko.
We send greetings up in the mountains, Prescott, Arizona, to Brother Leo Mercer and his group that's up there waiting for the coming of the Lord.
Ife tikutumiza moni kuntunda mu mapiri, Prescott, Arizona, kwa Mbale Leo Mercer, ndi gulu lao limene lili kumeneko kuyembekezera kudza kwa Ambuye.
We send greetings to those in Tucson that's gathered tonight waiting for the coming of the Lord.
Ife tikutumiza moni kwa iwo amene ali mu Tucson amene asonkhana usiku uno akuyembekezera kudza kwa Ambuye.
Down in Houston, Texas, to those who are waiting for the coming of the Lord.
Mpaka mu Houston, Texas, kwa iwo amene akuyembekezera kudza kwa Ambuye.
Up in Chicago, to those who are waiting for the coming of the Lord.
Uko mu Chicago, kwa iwo amene akuyembekezera kudza kwa Ambuye.
Up on the East Coast, New York and Connecticut, and the great groups up there that's waiting for the coming of the Lord.
Mpaka kugombela kummawa, New York ndi Connecticut, ndi magulu akulu kuntunda uko amene akuyembekezera kudza kwa Ambuye.
We don't have room here to seat them, so we just have to send them the word through the medium of the telephone.
Ife tilibe malo panoti tiwakhazike iwo, chotero ife tikungowatumizira iwo mawu kupyolera mu njira ya lamya.
We send greetings to Brother Junior Jackson tonight and his group down in Clarksville.
Ife tikutumiza moni kwa Mbale Junior Jackson usiku uno ndi gulu lake uko mu Clarksville.
Brother Ruddle up on 62 and his group waiting for the coming of the Lord.
Mbale Ruddle apo pa 62 ndi gulu lake akuyembekezera kudza kwa Ambuye.
And we are gathered here tonight at the home church, the tabernacle, waiting for the coming of the Lord.
Ndipo ife tasonkhana pano usiku uno ku mpingo wa kwathu kachisi tikuyembekezera kudza kwa Ambuye.
And now, many of you maybe wasn't at the services this morning.
Ndipo tsopano ochuluka inu mwina panalibe pa utumiki mawa uja.
But I trust that everyone that wasn't will get that tape.
Koma ine ndikudalira kuti aliyense yemwe panalibe akatenga tape imeneyo.
For I believe that it was the most straightest message to the church since then. The message of sirs, what time is it?
Pakuti ine ndikukhulupirira kuti iwo unali uthenga wolunjika kwambiri kwa mpingo kuchokera pa uthenga wa mabwana ndi nthawi yanji ino.
I felt the anointing of the Spirit, felt led to say what I did.
Ine ndinamverera kudzoza kwa mzimu, ndinamverera kutsogozedwa kuti ndinene chimene ine ndinanena.
It was long, but yet I felt led to do it.
Izo zinali motalika, komabe ine ndinamverera kutsogozedwa kuti ndichite izo.
I think the Lord by His Word showed that what hour we're living.
Ndipo ine ndikuganiza Ambuye mwa mawu ake anasonyeza ora lomwe ife tili kukhalamo.
And make sure that we understand these mysterious things that's happening.
Ndipo khalani otsimikiza kuti ife tikuzimvesa zinthu zachinsinsizi zimene zikuchitika.
You know, the Bible said, the wise shall understand.
Inu mukudziwa Bible linati, anzeru adzamvetsa.
But the nations and the people will grow weaker and wiser.
Koma mafuko ndi anthu adzakula mofowokera ndi mwanzerupo.
Just think, the average American now is in middle age about 20 years old. Weaker but wiser.
Tango lingalilani achimereka apakati tsopano ali musingu apakati akakhala apafupi zaka makumi awiri ofokera kumanze rupo.
They didn't have jet planes in them days and atomic warheads, but they lived a lot longer.
Iwo sanali nazo ndege za jeti mu masiku ameneyo ndi mizinga ya atomiki koma iwo ankakhala moyo motalika kwambiri.
We're getting weaker and wiser, and our own wisdom is what's going to destroy us.
Ife tikukhala ofokera ndi anzerupo ndipo nzeru zathu zomwe ndi zomwe ziti zidzatiwononge ife.
We will destroy ourselves. God will not destroy us. Our wisdom will destroy us.
Ife tidzadziwononga tokha. Mulungu sadzatiwononga ife. Nzeru zathu zidzatiwononga ife.
It's always been that way, and so will it be again.
Izo nthawi zonse zakhala mwanjira imeneyo. Ndipo chotero izo zidzakhala zili kachiwiri.
Now, the Lord willing, next Sunday morning, not knowing now what I will speak on.
Tsopano ambuye akalola la Mulungu lotsatira mmawa posadziwa tsopano pa chimene ine nditi ndidzayankhule.
But I trust that the Lord, if He lets us live and nothing happens, it be His will.
Koma ine ndikudalira kuti Ambuye ngati iwo atilola ife kuti tikhale moyo ndipo pakapanda kukhala chochitika ndipo icho chikakhala chifuniro chake.
We aim to speak another message next Sunday morning. Have prayer for the sick next Sunday night.
Ife tikulinga kuti tiyankhule uthenga wina la Mulungu lotsatira mmawa. Tidzakhala ndi kupempherera odwala la Mulungu lotsatira usiku.
Then it falls my lot to return back home to Arizona to take the family back so that the children can register in school.
Ndiye maula agwera pa ine kuti ndibwerere kwathu ku Arizona kuti ndibwerere nalo banja kuti wana akakhoze kulembetsa mu sukulu.
Then we'll notify you just as we can of the meetings as they mature or the times that we places that we aim to be.
Ndiye inu mudzakhala ife tidzakudziwisani inu monga ife tingathere za misonkhano pamene iyo ifika kapena nthawi zimene ife malo amene ife tikulinga kuti tikakhaleko.
So, God bless you all.
Chotero, Mulungu akudalitseni inu nonse.
Now tonight, knowing that I'm 15 minutes late to begin with.
Tsopano usiku uno, podziwa kuti ndi ine ndachedwa ndi maminiti 10 ndi asanu kuti ndiyambe.
Quarter till 8 here in Jeffersonville. And that's about a quarter to 9 at the East Coast.
Kotala isanakwane 8 kuno ku Jeffersonville. Ndipo ndiyo pafupi kotala isanakwane 9 ku gombe la kummawa.
And then it's about 5 o'clock on the West Coast.
Ndiyeno ili pafupi 5 koloko ku gombe la kumazulo.
So now we are just about sundown here.
Chotero tsopano ife tangotsala pang'ono kuti dzuwa lilowe kuno.
And I want to speak to you for just a short service to try to find the anointing of the Spirit and then call the prayer line.
Ndipo ine ndikufuna kuti ndiyankhule ndinu kwa msonkhano waufupi basi kuti ndiyesere kupeza kudzoza kwa mzimu ndiyeno kuitana nzere wapemphero.
Now I want the congregation here as well as the congregation assembled at other places.
Ndipo ine ndikufuna osonkhana pano monganso osonkhana amene asonkhana kumalowena.
Find some man, some brother, that's anointed by the Spirit.
Mupeze munthu wina, mbale wina, yemwe ali wodzozedwa ndi mzimu.
And when we start praying for the sick, go lay hands upon those that's in your congregation.
Ndipo pamene ife tiyamba kupempherera odwala, apita kuyika manja pa iwo amene ali mu osonkhana anu.
Remember, God is omnipresent. He is everywhere.
Kumbukirani, Mulungu ali wopezeka ponse ponse. Iye ali kulikonse.
So, down in Texas, over in California, up in Arizona, wherever you are.
Chotero, kumusi mu Texas, mpaka mu California, uko mu Arizona, kulikonse kumene inu muli.
Lay hands on those that are sick when we start praying for the sick.
Ikani manja pa iwo amene akudwala pamene ife tiziyamba kupempherera odwala.
Now I'm sure God will hear and answer prayer.
Ndipo ine ndili wotsimikiza Mulungu amva ndikuyankha pemphero.
Strange thing last Sunday night, and the anointing was going on in the Holy Spirit.
Chinthu chachilendo la Mulungu lapitalo usiku. Ndipo kudzoza kunali kukupitirira ndipo mzimu woyera.
It's quite a thing. I hadn't had a line of discernment for months and months since I was here the other time.
Icho chinali chinthu ndithu. Ine ndakhala ndilibe mzere wa kuzindikira za mumtima kwa miyezi ndi miyezi. Chikhalireni ndili kuno nthawi ina ija.
Then to walk up there under a promise. You don't know that he'll do it.
Ndiyeno kuti upite apo pansi pa lonjezo, iwe sumadziwa kuti iye azichita izo.
You can't say he'll do it.
Iwe sungakhoze kunena kuti iye azichita izo.
You just got to walk up there and wait.
Iwe umangoyenera kuti upite apo ndi kukayembekezera.
He's sovereign. He does what he wants to.
Iye ndiochita mwayekha. Iye amachita zimene iye akuzifuna.
But stand there and wait to see what he will do.
Koma kukaima pamenepo ndi kudikira kuti uone zimene iye atachite.
Then feel it break through on you like that.
Ndiye kumverera izo zikufalikira pa iwe monga choncho.
And at the end of the meeting, not knowing who it was,
ndipo pamapeto pa msonkhano posadziwa yemwe uyo anali,
but there'd been a man somewhere along the line that was tall, bald on top, and he was a very sick person.
Koma kunali mwamuna pena pake motsatira nzerewu. Yemwe anali wantali ndi dadzi pamwamba, ndipo iye anali munthu wodwala kwambiri.
Then right at last there was a man appeared here on the platform.
Ndiyeno pamapeto pomwe panali mwamuna anaonekera kuno pansanja.
And had his head down and looked like he was suffering, holding himself around the stomach.
Ndipo iye anali ataweramitsa mutu wake. Ndipo iye amaoneka ngati anali kuvutika, atadzigwira yekha chapamimba.
And I thought that must be that first man or second man or whatever it was that I prayed for him.
Ndipo ine ndinaganiza kuti uyo ayenera kuti anali munthu woyamba uja. Kapena munthu wachiwiri, kapena paliponse pamene panali, pamene ine, ndinamupempherera iye.
Because he was bald and was holding his head down, a large man, stooped over.
Kwa iye, anali wadazi, ndipo anali atagwirizira mutu wake pansi, munthu wankulu atawerama.
But I looked around and I found the gentleman sitting out there, but he was rejoicing.
Koma ine ndinayangana pozungulira. Ndipo ine ndinampeza njondayo atakhala panjapo. Koma iye anali akusangalala.
I thought, where is it?
Ine ndinaganiza, izo zili kuti.
I couldn't decide where it was at.
Ine sindi kanakhoza kulingalira pamene izo zinali.
I could feel it and see the man before me.
Ine ndimakhoza kuzimverera izo ndikumuona bamboyo. Patsogolo panga.
I felt it pull around this way and it was coming from back.
Ine ndinamverera izo zikukokera chakumbali. Ndipo izo zinali zikubwera kuchokera kumbuyo.
I looked at Brother Neville and these two sitting here, it wasn't them.
Ine ndinayangana pambale Neville ndi awiri awa atakhalapa. Izo sanali iwo.
I said, the man is on the inside of that baptistry back there. You know who it was? Brother Shepherd.
Ine ndinati bamboyo ali mkati mobatizira umo kumbuyo uko. Ndipo inu mukudziwa yemwe iye anali mbale Shepherd.
Reason I couldn't recognize him is sitting back there with his head bowed, praying.
Chifukwa chimene ine sindimakoza kumuzindikira iye, iye anali atakhala kumbuyo uko ali ndi mutu wake utaweramitsidwa akupemphera.
He thought he was going to die. Has thought that for the last few weeks.
Ya maganiza kuti akanati yafe. Amalingalira izo kwa masabata pang'ono apitawo.
His wife told him, go get a new pair of shoes, and he said, I won't need them. I won't be here that long.
Mkazi wake anamuuza iye kuti apita akagule nsapato zatsopano. Ndipo iye anati, ine sindizisowa izo. Ine sindikhala kuno motalika chotero.
And he met me the other day in the, up there in the yard, Brother Woods is shouting and praising God.
Ndipo iye anakomana nane tsiku lina mu kuntunda uko pabwalo la mbale udu. Akufula ndi kutamanda Mulungu.
That I'm eating bacon, eggs, tomatoes, anything I want.
Anati ine ndikudya nyama, mazira, tomato, chilichonse chimene ine ndikuchifuna.
Humbly giving up his seat, get back in there, out of the way, and praying.
Ndipo modzichepesa kusiya mpando wake, kupita mbuyo mkati umo, kuchoka pa njira, ndikumapemphera.
See, you don't need a prayer card, you only need faith, see?
Mukuona, inu simumasowa kadi la pemphero, inu mumangosowa chikhulupiriro. Mukuona?
I didn't know whether he was healed or not. I just said, a man praying. Got something wrong.
So pano ine sindinadziwe ngati iye anachiritsidwa kapena ayi. Ine ndinangoti bamboyu akupemphera. Iye ali ndi china chake chalakuika.
I think he called what it was, stomach trouble, and praying back behind here.
Ine ndikuganiza iwo unatchula chimene icho chinali, vuto la mimba. Ndipo amapemphera mbuyo kuseli kuno.
The Lord Jesus make you well.
Ambuye Yesu akupange ninu wabwino.
That's all I could tell.
Sopano ndizo zonse zimene ine ndikanakhoza kunena.
The pull was that he was praying.
Kukokako kunali kuti iye anali akupemphera.
I could see it, but what happens, I don't know.
Ine ndimakhoza kuziona izo, koma zimene zingachitike ine sindikudziwa. Mukuona?
But when you see it come back, everybody's aware. When it says, thus saith the Lord. See, that's not me speaking no more then. That's him.
Koma pamene iwe umva iwo ukubwelera aliyense akuzindikira. Pamene iwo uti pakuti atero ambuye, maona, izo sine ndikuyankhula aponso ndiye, uyo ndi iye.
But I always say, Jesus Christ has made you whole. That's exactly the truth.
Koma ine nthawi zonse ndimati, Yesu Khristu wakupangani inu wangwiro.
He was wounded for our transgressions. With his stripes, we were healed.
Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Ndi mikwingwirima yake ife tinachirisidwa. Mukuona? Mukuona.
But when it comes, thus saith the Lord, and tells you what to do and what's going to happen, watch that. It'll be that way.
Koma pamene izo zibwera pakuti atero ambuye. Ndi kukuza ninu chori muchite, ndi chimene chiti chichitike penyani izo. Izo zikala mwanjila imeneyo.
But when I say Jesus Christ heals you, makes you whole, you believe it. Because he's already said it. I'm just repeating what he said.
Koma pamene ine nditi Yesu Kristu wakuchiza ninu, ndipo wakupanga ninu wangwiro, inu mukhulupirire izo. Chifukwa iye anane na kale izo. Ine ndikungobweleza zimene iye ananena.
In a vision is just repeating what he showed. You understand?
Ndipo masomphenya ndikungobweleza zimene iye anaonetsa. Inu mukumvetsa?
Now, may we hurry up and get right into the word. Because I know that many of you are here, got long miles to travel tonight.
Sopano, tieni fe tifulumire ndikulowa kumene mumau. Chifukwa ine ndikudziwa kuti ambira inu muli pano, muli ndi miles atali kuti muyende usiku uno.
I pray that God will bless you, help you and protect you along the roads.
Ine ndikupemphera kuti Mulungu akudalitseni inu, akuthandizeni inu ndi kukutetezani inu popita pa misewu.
And now I wish to turn tonight to St. Matthew, the 21st chapter, and verses 1 to 11 in St. Matthew.
Ndipo tsopano, ine ndikukumba kuti nditembenuzire usiku uno ku Mateyu woyera, mutu wa 21, ndi ndime 1 mpaka 11 mu Mateyu woyera.
And now, if you don't have your Bible, or if you want to jot down these scriptures, all right.
Ndipo tsopano ngati inu mulibe Bible lanu, kapena ngati inu mukufuna kuti muzilemba malemba awa,
Now to you who never heard the message this morning, and you have a tape recorder.
We never
solicit selling tapes. We never solicit selling anything.
Ife sitimalimbikitsa kugulitsa matepi. Ife sitimalimbikitsa kugulitsa chilichonse.
Sometimes in a big meeting they announce they got some books back there.
Nawe zina munsonkhano waukulu. Iwo amalengeza kuti iwo ali ndi mabuku ena kumbuyo uko.
We don't make anything out of them. Brother Dale's a writer.
Ife sitimapeza kalikonse kuchokera mwa iwo. Mbale Velo ndi mlembi.
The tapes, the man operates the tape business there will tell you, we don't make no tape money.
Matepi, bambo yemwe amachita malonda amatepi, uko angakuze ninu. Ife sitipeza ndalama za tepi.
We don't take the tapes, it's the message.
Ife siti, si matepiwo, ndi utengawo.
And when a man gets on his mind that it's money, he ain't gonna make tapes no more. That's right.
Ndipo pamene munthu ayika mu malingaliro ake kuti ndi ndalama, iye sapanga matepi mopitiriranso. Ndiko kulondola.
I was asking about it. I think our tapes sell about under $5 or something, 3 to 5 or something like that.
Ine ndinali kufunsa za izo. Ine ndikuganiza matepi athu amagulitsidwa pafupi pansi pa madola asanu, kapena china chake atatu mpaka asanu.
What's saying? 3 and 4 for them big long tapes.
Mwadijiani, atatu ndi anai. Kwa matepi akulu atari yao.
And a certain minister, I asked about one of his tapes and it was $9.
Ndipo mlaligwina, ine ndinafunsa za imozi ya matepi yake. Ndipo iyo inali madola asanu ndi anai.
About 20 minutes or 30 of a message.
Pafupi maminiti makumi awiri kapena atatu autenga.
So I see that our brother Southman back there is not getting rich any of them on these tapes that they're putting out.
Chotero ine ndikuona kuti mbale watu Southman kumbuyo uko sakuyamba kulemera aliyense wa iwo pa matepi awo amene iwo ali iwo akuwapanga.
See they make this enough to get bound.
Mwaona iwo amangopanga zokwanira kuti azipitirira nazo pa izo.
Can't ask them to make them for nothing because they have to buy the tapes and everything else.
Sungakoze kwafunsa iwo kuti aziwapanga iwo mwaulere. Chifukwa iwo amachita kugula matepi ndi chinthu chilichonse.
Machinery is very expensive. Costs about $10,000 to get set up to make those tapes to begin with.
Ndipo makina ndi odula kwambiri. Amagulitsidwa pafupi madola zikwi kumi kuti akhazikise kuti azipanga matepi amenewo.
Now I understand soon, I haven't announced it yet, but there's a tape hearing again.
So pano ine ndamva posachedwa apa ine, sindina lengeze izo panobe, koma pakhala kumvetsera kwa tepi naponso.
Ever so often, the trustees, I have nothing to do with it at all. I don't even know it none of the meetings, it's another mere pro or con.
Ndawi zo wirikiza chotero ife. Ma trustee, ine ndilibe kanthu kochita ndizo komwe, ine ndilibe ngakhale, osadipa uliwonse wa misonkhano, ndizo mwina, sindizo zovomerezeka kapena zokanika.
They turn in their bids, the trustees decide who is the next man to make tapes and they send him a letter. That's all I know about it.
Iwo amapereka mitengo yao, ma trustee amalingalira yemwe atakhale munthu otsatira kuti azipanga matepi. Ndipo iwo ama mutumizira iye kalata. Ndizo zonse zimene ine ndikuzidziwa za izo.
They take care of that because I can't even dedicate babies, let alone take care of tapes. So, are baptized.
Iwo ama samalira za izo. Chifukwa ine siningakoze ngakhale kudalitsa wana ndiye ati kusamalira matepi chotero kapena kubatiza.
So I've got my mind set on this message. That's that third pull, and it's the one I must be loyal and reverent to.
Chotero ine, malingaliro anga, ndawaika pa utenga uu. Ndicho chikoka cha chitatu chija. Ndipo ndicho mwe ine, ndienera kukhala womvera, ndiwo lemekeza kwa icho.
Matthew 21, 1 to 11. I said that so he could be watching further or turning to the scriptures.
Mateyu 21, 1 mpaka 11. Ine ndinanena izo kuti inu mukhoze kukhala mukuyembekezera kapena kutembenuzira kumalemba.
And when they drew nigh unto Jerusalem and were come to Bethphage unto the Mount of Olives.
Ndipo pamene Yohane andikira ku Yerusalemu, ndipo anafika ku Betefage kupirira Azitona.
Jesus sent two of his disciples and saying unto them,
Yesu anatumiza awiri a opunzira ake ndi kunena kwa iwo,
go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied and a colt with her.
Mukani kumudzi wopenyana ndi inuwo, ndipo molunjika inu mukapeza bulu womangidwa ndi mwana ali ndi iye.
Loose them and bring them to me.
Mukawamasule iwo, ndipo mwabweretse iwo kwa ine.
And if any man say aught unto you, you shall say the Lord has need of them, and straightway he will send them.
Ndipo ngati munthu wina akanena kanthu kwa inu, inu mukati, Ambuye akuzisowa izo, ndipo pomwepo iye akawatumiza iwo.
This was all done that it might be fulfilled which is spoken by the prophet, saying,
izi zonse zinachitidwa kuti chikakwaniritsidwe chimene chinanenedwa ndi mneneri kuti,
tell ye the daughters of Zion, behold, thy king cometh unto thee meek, setting upon an ass, and the foal of an ass.
Auzeni inu wana akaza Zioni, taonani, mfumu yanu ikudza kwa inu, wofasa atakhala pa bulu ndi pamwana wa mphongo wa bulu.
And the disciples went and did as Jesus commanded them.
Ndipo opunzira anamuka ndipo anakachita monga Yesu anawalamulira iwo.
And they brought the ass and the colt and put on them their clothes and they set him thereon.
Ndipo iwo anabweresa bulu ndi mwana wa mphongo wake ndipo anayika pa iwo zovala zawo. Ndipo anamukhazika iye pamenepo.
And a very great multitude spread their garments in the way.
Ndipo unyinji wa ukulu kwambiri unayala zovala zawo munjira.
And others cut out branches from the trees and strew them in the way.
Ndipo wena anadula nthambi za mitengo ndipo anaziyala izo munjirayo.
And the multitude that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David.
Ndipo unyinji umene unapita patsogolo ndi umene unkamtsatira unavula kuti Hosanna kwa mwana wa Davide.
Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest.
Wodala ali iye amene akudza mu dzina la Ambuye. Hosanna mwamba mwamba.
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, who is this?
Ndipo pamene iye anadzalowa mu Yerusalemu, mzinda wonse unagwedezeka, nanena, ndi ndani uyu?
And the multitude said, this is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee.
Ndipo unyinji unati, uyu ndi Yesu mneneri, waku Nazarete wa Galilea.
Now if I would take a text from that for about 30 minutes before the prayer line begins.
So ngati ine nditati nditenge mutu kuchokera pamenepo kwa pafupi maminiti 30 nzere wa pemphero sanayambe.
I would like to take this for a text. What is the attraction on the mountain?
Ine ndikanafuna kuti nditenge uwu ngati mutu. Ndi chiyani chokopa pa phiri?
Now, it had been a very weary, nervous day, and it's an unusual day.
Tsopano, ilo linakhala lili tsiku lotopetsa kwambiri, lonjenjemeretsa. Ndipo ilo linali tsiku losazolowereka.
We find Jesus here coming up to Jerusalem ready to attend the Passover.
Ife tikumupeza Yesu apa akubwera ku Yerusalemu wokonzeka kuti akakhale nawo pa Pascha.
And the Passover is where the Paschal lamb was killed and the blood was spread upon the mercy seat for the atonement for the people.
Ndipo Pascha ndi pamene mwana wankhosa wa Pascha anali kukaphedwa ndipo magazi anali kuwazidwa pampando wachifundo mwa chitetezero kwa wanthu.
And he had come up from Bethphage and had come to the top of the Mount of Olives.
Ndipo iye anali atabwera kuchokera ku Betefage ndipo anali atabwera mpaka pamwamba pa phiri la Azitona.
Which looks down upon another little hill where Jerusalem was built.
Limene limayangana pansi pa phiri lina laling'ono pamene Yerusalemu anamangidwapo.
As he looked to know that this was his final visit.
Ndipo pamene iye ankayangana ndipo ankadziwa kuti uku kunali kudzachezako kwake kotsiriza.
This was the time that when he would be delivered into the hands of sinful man and they would kill him.
Iyi inali nthawi yomwe iye akanati aperekedwe mʼmanja a munthu wochimwitsitsa ndipo iwo akanamupha iye.
He had died the horriblest death that was ever died by a mortal and be buried.
Iye akanafa imfa yotsetsetsa imene inayamba yafedwapo ndi wachivundi ndi kukayikidwa.
He'd be betrayed by his own, some of them standing right with him.
Iye akanati aperekedwe ndi ake omwe ena iwo atayima pomwepo ndi iye.
And him being God knew what was in their hearts and knew from the beginning who would betray him.
Ndipo iye pokhala Mulungu ankadziwa chimene chinali mu mitima yawo ndipo ankadziwa kuchokera pachiyambi yemwe akanati adzamupereke iye.
And know that man was with him who sat by his side and counted his money to him and so forth.
Ndipo ankadziwa munthu ameneyo amene anali ndi iye yemwe ankakhala pambali yake ndipo ankawerengera ndalama zake kwa iye ndi zina zotero.
Know that man would betray.
Ankadziwa kuti munthu ameneyo akanati adzamupereke iye.
And knew that a cruel Roman cross waited for him out there.
Ndipo ankadziwa kuti mtanda wankhanza wa Chiroma unkamuyembekezera iye kumeneko.
He knew that his water and his body and the blood of his body would separate.
Iye ankadziwa kuti madzi ake muthupi lake ndi magazi athupi lake zikanati zilekane.
And the blood would drop off of his forehead, great big drops like perspiration.
Ndi kuti magazi akanati agwe kuchokera pa mphumi yake madondo akulu onga thukuta.
He knew all that was before him.
Iye ankadziwa kuti zonse izo zinali patsogolo pake.
And he stands upon the mountain looking over to Jerusalem.
Ndipo iye akuima pa phiri kuyang'ana cha ku Yerusalemu.
The people of that day, what they call that day, a better religious class of people, hated him.
Anthu a tsiku limenelo, achimene iwo ankachitcha tsiku limenelo, gulu labwinoko lachipembedzo, linkamuda iye.
The churches of that day hated him and denounced him and denounced all that listened to him.
Mipingo ya tsiku limenelo inkamuda iye ndipo inkamunyoza iye ndipo ankawanyoza onse amene ankamumvetsera iye.
As they went and attended his campaigns, they were immediately excommunicated from the fellowship of the church.
Ndipo ngati iwo anapita nakakhala nawo pa misonkhano yake iwo mwansanga anali kuchotsedwa ku chiyanjano cha mpingo.
No wonder the scripture said he came unto his own, and his own received him not.
Palibe zodabwitsa, lemba linati, iye anadza kwa ake omwe, ndipo ake omwe sanamlandire iye ayi.
The ones who ought to have loved him, the ones who ought to have been for him, was his bitterest enemies.
Iwo amene akanayenera kuti azimukonda iye, Iwo amene akanayenera kukhala aiye anali owawa ake, adani owawitsa.
And he had made up his little group out of a bunch of poor people, fishermen, tax gatherers, uneducated.
Ndipo iye anali atapanga gulu lake laling'ono kuchokera ku mulu wa anthu osauka, asodzi, osonkhanisa misonkho, osaphunzira.
The Bible said some of them was even ignorant, unlearned.
Bible linati, wena iwo anali ngakhale mbuli, osaphunzira.
Some could not even sign their name.
Wena sankakhoza ngakhale kulemba dzina lawo.
He never went to the churches to get his people.
Iye sanapite konse kwa mipingo kuti akatengeko anthu ake.
And he never agreed with any of the church leaders.
Ndipo iye sanali kugwirizana konse ndi aliyense wa atsogoleri a mpingo.
And besides that, he followed the very trend of a prophet.
Ndipo pambali pa izo, iye ankatsatira kachitidwe komwe ka mneneri.
He condemned everything that they done, as the ones before him had.
Iye ankatsutsa chilichonse chimene iwo ankachichita, monga iwo apambuyo pake anali.
Because they were a portion of the Word, and he was the Word in its fullness.
Chifukwa, iwo anali kagawo ka mawu, ndipo iye anali mawu muchidzalo chake.
But in the midst of all of it, through every age and every prophet that had been or would be.
Koma mkati mwa izo zonse, kupyola mu mbado uliwonse ndi mneneri aliyense, yemwe anakhalapo kapena akanadzakhalapo.
There's going to be a certain amount of people that's predestinated to hear that message, and they'll follow it.
Pakanati pakhale kuchuluka kwina kwa anthu, amene ali okonzedwe latu kuti adzamve uthenga umenewo, ndipo iwo akanadza usata iwo.
Those ignore the crowds. They ignore the criticism of the unbeliever.
Ameneo sana usamale unyinji. Iwo sana kusamale kutsutsa kwa osakhulupirira.
They have no argument with them.
Iwo analibe chotsutsana ndi iwo.
They've got one thing to do, that's believe. And to get every bit of it they can.
Iwo analina choti nchimozi choti azichita. Ndicho kukhulupirira. Ndikuti atenge chiduswa chilichonse cha iwo, chimene iwo angakhoze.
Soak it in. Like Mary who sat at the feet of Jesus.
Kunyikitsa iwo mmenemo. Monga Maria yemwe ankakhala pamapaza a Yesu.
And Martha was fixing his dinner. And Jesus said to her,
ndipo Marita anali kukonza chakudya chake, ndipo Yesu ananena kwa iye.
But, Martha, you are so concerned about the things of life.
Koma Marita, iwe uli wokhuzidwa kwambiri ndi zinthu za moyo.
But Mary has sought the better things, see, the things of eternal life.
Koma Maria, wafuna zinthu zabwinoko, mwaona, zinthu za moyo wa muyaya.
Now we find that many of the people that had understood.
So when I read kupeza kuti ochuluka awana amene anali atamvetsa.
They didn't have literature as we have today. They didn't have television or telephones or anything of that day.
Iwo analibe zowerenga monga ife tili nazo lero. Iwo analibe televisioni kapena telefoni kapena chilichonse cha tsiku limenelo.
But it then kindly breezed around that he was going to be at the Passover.
Koma anakhala alingatalandira mpemera pozungulira kuti iye akanati adzakhalepo pa Pascha.
For many of the people, being spiritual minded, knew that he was that Passover lamb.
Pakuti ochuluka anthu pokhala amalingaliro auzimu ankadziwa kuti iye anali mwana wankhosa.
Because he'd already told him the things that was going to happen.
Chifukwa iye anali atawawuza kale iwo zinthu zomwe zinkati zidzachitike.
And then, of course, knowing that he was to be there and loved him the way they did, they was waiting for him.
Ndiyeno ndituli podziwa kuti iye anali woti adzakhalepo kumeneko ndipo ankamukonda iye momwe iwo ankachitira. Iwo anali kumuyembekezera iye.
There was a crowd that was probably pushing, shoving from one gate to the other.
Uko kunali unyinji, umene mwina unali ukukangana, kuponyana kuchokela kuchipata chimodzi mpaka kuchinzake.
Watching out in every way, for they knew that one of the hours he would appear. They were watching.
Kuyanganira kumbali iliyonse, pakuti iwo ankadziwa kuti limodzi la maola iye akanati aonekere. Iwo anali akuyembekezera.
Others were wondering what was the matter with these people running from gate to gate. What's the attraction?
Wena anali akudabwa chomwe chinali kuwavuta anthu awa, akuthamanga kuchokera kuchipata mpaka kuchipata. Ndi chiyani chokopa?
And they would look this way and look that way to find out.
Ndipo iwo amakhoza kuyangana mbali iyi ndi kuyangana mbali iyo kuti apeze.
Looked like they were looking for something, under expectation of something going to happen.
Zinkaoneka ngati iwo anali akuyanganira china chake, pansi pa chiyembekezero cha china chake choti chichitike.
Oh, how I would like to change my text for a few minutes and say this, but that's what's the matter today.
Oh, mama ine ndikanafunira kuti ndisinde mutu wanga kwa maminiti ochepa. Ndikunena ichi kuti ndichomwe liri vuto lero.
The people who are looking for him coming is under great anticipation and expectation.
Wanthu amene akumuyang'anira iye pakudza ali pansi pakuyembekezera kwakukulu ndi chiyembekezero.
We can feel it, the pressure.
Ife tikukhoza kumvelera izo chitsinjo.
And they're seeking, watching every move and every sign, comparing it with the scriptures.
Ndipo iwo akufunafuna kuyang'ana kusuntha kulikonse ndi chizindikiro chilichonse, kufanizitsa izo ndi malemba.
And when they've seen all those things that was predicted of him, right up to the end, they know the end was nigh.
Ndipo pamene iwo anaona zinthu zonse izo zimene zinanenedweratu za iye mpaka pa mapeto pomwe, iwo ankadziwa kuti mapeto anali atayandikira.
They wanted to be there, so they watched.
Iwo ankafuna kuti adzakhale ali kumeneko, chotero iwo anayang'anira.
Part of the crowds was falling in the minority.
Gawo la unyinjiwo linalila kwa iye mwakuchepa.
Some was against him, most of them. 90% was against him.
Wena anali womutsutsa iye ochuluka iwo. Magawo 54 pa zana anali womutsutsa iye.
That's about the way it is today.
Ndipo ndizo pafupi momwe izo zilili lero.
In the religious crowds, when it really come down to the Word and Christ, there's about 1% that would believe it.
Munyinji wa zipembezo pamenezo zifika kweni kweni ku mawu ndi Khristu, pamakhala pafupi mmodzi pa zana amene angati akhulupirire izo.
The other part wouldn't pay attention to it, no matter what was done.
Gawo linalo silimapereka chidwi kwa iwo, zilibe kanthu zimene zikanachitidwa.
They'd pass off some kind of a joke or throw a slam about it.
Iwo akhoza kumanena mtundu wina wa nthabwala kapena kuponyera kachipongwe pa iwo.
Just about the same.
Mpafupi zofanana basi.
Things don't change very much. History just repeats itself around.
Nthawi zinthu sizimasintha mochuluka kwambiri. Mbiri yakale imangodzibwereza yokha mozungulira.
Well, we find that drawed a nervous tension. It had to. It must do it.
Chabwino ife tikupeza kuti izo zinakoka kumangika konjenjemeresa. Izo zinkayenera kutero. Izo ziyenera kumachita icho.
They were waiting. They were wondering what he would do when he got there.
Iwo anali kudikira. Iwo anali kudabwa chimene iye akanati akachite pamene iye akanafika kumeneko.
They wanted to be there to get anything that he'd done. They wanted it.
Iwo ankafuna kuti akakhale kumeneko kuti akamve chilichonse chimene iye anachita. Iwo ankazifuna izo.
They wanted to see it. They believed him.
Iwo ankafuna kuti azione izo. Iwo ankamukhulupirira iye.
Others had heard he was coming, and they went up there to make fun of him.
Wena anali atamva kuti anali kubwera, ndipo iwo anapita kuntunda uko kuti akamunyoze iye.
So after all the nervous anticipation, very unusual day, very unusual time.
Chorelo kudatha kuyembekezera konse kwa manjenje, tsiku losazoloweleka kwambiri, nthawi yosazoloweleka kwambiri.
Church is asleep. The people's nerve was on edge. There were so many people there. Then it happened.
Mipingo idagona, misemba ya wandu, inalipa malire. Kunaliwa andu ochuluka kwambiri kumeneko. Ndiyeno, izo zinachitika.
On top of Mount Olive, come a little white donkey. Coming, walking down the hill.
Pamwamba papiri la zitona, panabwela bulu wangono woyera. Akubwela, akuyenda chotsika piri.
With a group of people, fanatically screaming, pulling off palms, leaves off the trees.
Ali ndi gulu la wandu, akufula motendeka, akukhazula makhwatha akanjeza kuchokela ku mitengo.
Throwing their clothes in the road, screaming, Hosanna to the Son of David that comes in the name of the Lord.
Akuponyera zovala zawo mu nsewu, akufula, Hosanna kwa mwana wa Davide amene akubwera mu dzina la Ambuye.
This little new, his rider was none other than God's anointed Messiah of the hour.
Bulu wangono uyu, womukwela wake sanali wina, kuposa Mesia wodzozedwa wa Mulungu wa oralo.
God then, what was he doing?
Mulungu ndiye, kodi anali akuchita chiyani?
What is that attraction up there on the hill?
Ndi chiyani chokopa chija pamwamba pa phiri paja?
It's God making history and God fulfilling prophecy.
Ndi Mulungu akupanga mbiri yakale. Ndi Mulungu akukwaniritsa uneneri.
And that always causes an attraction.
Ndipo izo nthawi zonse zimayambitsa chokopa.
It brings all the critics up, the vultures of this morning's message, and the eagles also. See?
Izo zimabweresa otsutsa onse apo. Mimba ya utenga wa mmawa uja ndi mphungu na zonso mukuona.
They come together to find out what's going on.
Izo zimabwera palimodzi kuti zidzapeze chimene chiri kuchitika.
Some coming for curiosity, some coming to find fault, others coming to criticize.
Wena amabwera chifukwa cha chidwi, wena amabwera kuti adzapeze cholakwika, wena amabwera kuti adzatsutse.
There's all kinds gathered, as we said this morning, believers, make believers, and unbelievers.
Pamakhala pali mitundu yonse idasonkhana, monga ife tinanena mmawa uja, okhulupirira, odzipangisa okhulupirira ndi osakhulupirira.
What's on the mountain? Prophecy is being fulfilled.
Ndi chiyani chili pa phiri? Uneneri uli kukwaniritsidwa.
Now, we'll see what takes place.
Tsopano, ife tiona zimene ziti zichitike.
Now, in the book of Zechariah, in the 9th chapter and the 9th verse.
Tsopano, mu buku la Zakariya, mu mutu wa 9 ndi ndime ya 9.
Zechariah, one of the prophets, spoke in the spirit saying this.
Zakariya, mmodzi wa aneneri, anayankhula mwanzimu kunena izi.
Rejoice greatly, O daughters of Zion.
Sangalalani kwa kukulu, O wanaga za Zioni.
Shout, O daughters of Jerusalem.
Fulani, O wanaga za Yerusalemu.
Behold, thy king cometh unto thee. He is just, having salvation.
Taonani mfumu yanu ikudza kwa inu. Iye aliwolungama, alina chochi pulumutso.
Lowly and riding upon an ass, upon the foal, a colt, the foal of an ass.
Wotige pesa, ndipara kwela pabulu, pabulu wa mngono, mwana wa mhongo wa bulu.
Now, what was the matter with those scribes?
Sobano, kodi vuto linalichiani ndi alembe ameneo.
What was the matter with those priests?
Vuto linalichiani ndi ansembe ameneo.
What was the matter with those religious people?
Vuto linalichiani ndi wanthu achipembedzo ameneo.
This was wrote 487 years before it happened. By a vindicated prophet.
Izi zinalembedwa zaka 487 izo zisanachitike ndi mneneri wotsimikiziridwa.
And was already put into writings and called the Bible, the scrolls of the Old Testament.
Ndipo zinali zitayikidwa kale mwa kulemba ndipo zinkatchedwa Bible, mipukutu ya chipangano chakale.
Why couldn't they see that that's prophecy being fulfilled?
Nchifukwa chiyani wasanga kwaza kuona kuti uo ndi uneneri ukukwaniritsidwa.
The same reason they can't see it today.
Chifukwa chomwecho chimene iwo sanga kwaza kuziona izo lero.
They took the word of God and made it of none effect to the people by teaching for traditions, for doctrine, the traditions of man.
Iwo anali atatenga mawa Mulungu ndipo anawapanga iwo kukhala opanda mphamvu kwa wanthu pakuphunzitsa mwamiyambo mwachiphunziso miyambo ya wanthu.
And the scribes, preachers, ministers, spiritual men so called, anointed ones, would only read the Bible, they wouldn't be wondering what's taking place. They would know what it is.
Ndipo ngati mlembi alaliki, atumiki, and hauzimu ochedwa choncho, odzozedwawo, akanawerenga koka Baibulo, iwo sibwenza kudabwa chimene chinali kuchitika, iwo bwenzi atadziwa chimene icho chili.
God fulfilling his word.
Mulungu akukwaniritsa mawu ake.
History was being made. Prophecy was being fulfilled.
Mbiri ya kale inali kupangidwa. Uneneri unali ukukwaniritsidwa.
Salvation to the world was arriving.
Chipulumutso kwa dziko chinali chikufika.
The great day that all the prophets had looked forward to.
Tsiku lalikulu limene aneneri wonse anali akuliyang'anira.
All that was in the grave was waiting for that day.
Wonse amene anali mmanda anali akuyembekezera tsiku limenelo.
Think of it!
My! Taganizani za izo!
All that had died! All the righteous of the blood of the martyrs and the prophets!
Onse amene anali atafa! Kulunga makonse kwa magazi aofera ndi aneneri!
But you just screamed out, Jerusalem! Oh, Jerusalem!
Zimene iye anali atangozifuula. Jerusalem, oh Jerusalem.
You the stone of a prophet that ascend to you and kill the righteous.
Iwe amene umagenda mnenera aliyense yemwe ine ndimutumiza kwa iwe ndikupha olungama.
How oft would I have hovered you as a hen that would have brood, but you would not. But now your hour's come.
Ndimowirikiza bwanji ine ndingakufungatire iwe monga nkhuku ichitira ingachitire anapiye yake. Koma iwe sumafunai, koma tsopano ora lako lafika.
Everything that was in the grave, Abraham, Isaac, Jacob, all the prophets were waiting for this hour.
Chilichonse chimene chinali mmanda, Abraham, Isaac, Yakobo, aneneri onse anali akuyembekezera ora ili.
And the church was blind to it.
Ndipo mpingo unali wakhungu kwa izo.
Who is this? Causing all this noise.
Uyu ndi ndani? Yemwe akuyambisa phokoso lonseli.
Who is that fellow that said one time, is not that the carpenter's son over here?
Ndi ndani nyamata ameneyo? Iwo ananena nthawi ina. Kodi ameneyo si mwana wa akalipentala ukuno?
We know him.
Ife tikumudziwa iye.
Where did he get this wisdom?
Kodi nzeru izi iye anakazitenga kuti?
Well, we don't see him connected with any of our schools.
Banji ife sikumuona iye atalumikizana ndi iliyonse ya masukulu athu.
We don't know any books he ever learned from.
Ife sikudziwa mabuku aliyonse omwe iye anayamba wapunzira kuchokeramo.
Who is it?
Ndi ndani iye?
He was the answer of the prophet's prophecy.
Iye anali yankho la uneneri wa mneneri.
Here he comes, riding upon the fold of an ass. What an attraction!
Apa iye akubwera, atakwera pa mwana wa bulu. Ndi chokoma bwanji.
God was fulfilling his promised word, the hour that had been waiting since 4,000 years.
Mulungu anali akukwaniritsa mawu ake olonjezedwa. Ora limene anakhala akulidikira kuchokera zaka zikwi zinayi.
And Genesis, the 3rd chapter and the 15th verse, God had made the prediction.
Mu Genesis, mutu wa 3, ndi ndime ya 15, Mulungu anali ataneneratu.
The seed of the woman shall bruise the serpent's head, but his head shall bruise her heel.
Mbeu ya nkazi idzavulaza mutu wa serpenti, koma mbeu yake idzavulaza chidendene chake.
That prophecy down through the Bible that had been predicted of this man coming.
Uneneri umeneo kupyola mu Bible monse, umene unanene dwelatu za mundu uyu akubwera.
Here, just recently, there was a prophet who stood up among them that was vindicated, the prophet, Zechariah, and he said that.
Ndipoku uno posa kalisa pomwepa, kunali mneneri amene anayimirira pakati pa iwo, amene anali mneneri wotsimikiziridwa, Zechariah. Ndipo iye ananena kuti,
you daughters of Jerusalem and you daughters of Zion, rejoice! Shout! Scream out!
Inu wana akaza Yerusalemu, ndinu wana akaza Zioni, sangalalani, fulani, kuwani mokweza.
For your king comes to you, meek and lowly and humble, riding upon the fold of an ass.
Paguti, mfumu yanu, ikudza kwa inu, wofatsa ndi wotsika, ndi wodzichepetsa. Atakwera pamwana wa bulu.
And here those people that read that scripture day by day watched him come riding in and cried, who is this?
Ndipo pano anthu awo amene ankawerenga lemba tsiku ndi tsiku anamuyangana iye akubwera atakwera ndipo anafula ndi ndani amene mukuona.
God fulfilling his word to the people that should have known what it was, but they didn't know it.
Mulungu akukwanilisa mawu ake kwa wanthu amene akanayenera kudziwa chimenecho chinali, koma iwo sanachidziwe icho.
When God fulfills his word, it always causes an attraction. Always does.
Pamene Mulungu akwanilisa mawu ake, icho nthawi zonse chimayambisa kukopa, nthawi zonse zimatero.
Causes an attraction. For it is the unusual.
Zimayambitsa kukopa, pakuti icho ndi chosazolowereka.
So unusual when he fulfills his word to the modern trend of the day.
Chosazolowereka kwambiri, pamene iye akukwanilitsa mawu ake kwa kachitidwe kamakono katsikulo.
Because the modern trend of the day don't believe in it. They have their own way.
Chifukwa kachitidwe kamakono katsiku, sikamakhulupirira muizo. Iwo alinayo njira yao yao.
Now, we see, and let us go back in the scriptures and take some other unusual events. Just for a few more minutes. When God fulfilled his prophecy.
Sobano ife tikuona. Ndipo tieni ife tibwelele mu malemba, ndipo titenge kuchokela kuzochitika zina zosazolowereka. Kwa maminiti pang'ono wena okha, pamene Mulungu anka kwanilisa uneneri wake.
God says anything, he's going to do it.
Pamene Mulungu anena chilichonse, Iye achichita icho.
All heavens and earth will pass away, but that word can never pass away.
Miamba yose ndi dziko lapansi zidzachoka. Koma mawu amenewo sangakhoze kuchoka.
So it usually causes a scene, an unusual scene.
Chotero iwo kawiri kawiri amayambitsa choneka. Choneka chosazolowereka.
Notice how ridiculous that the word of God to a people who's supposed to believe it and yet it's so unusual they cry out, well, what's this?
Zindigirani, kupusa kwake, momwe mawu a Mulungu aliri kwa wanthu, amene amayenera kuti awakhulupirire iwo, ndipo izo ndi zosazoloweleka kwambiri kuti iwo amafula chabwino.
Where'd you get that stuff? Who is this? What is this?
Kodiwe unazitenga kuti zindu zimenezo. Ndindani ameneyo. Ndichiyani ichi?
When they ought to have been screaming, Hosanna! To the King that cometh in the name of the Lord.
Pamene iwo amayenera kuti azifuula, Hosanna! Kwa mfumu amene akudza mu dzina la Ambuye.
But there's just a little group doing that. Just a little group.
Koma uko, kunali kagulu kakangono kokha kakuchita izo. Kagulu kakangono kokha.
Of 4,000 years of prophecy for the greatest thing that could ever happen to the nation.
Pa zaka zikwi zinayi za uneneri, wachinthu chachikulu kwambiri, chimene chinayamba chachitika kwa fuko.
For all the hope of the dead rested upon it.
Pakuti chiyembekezo chonse chakufa chinagona pa icho.
All the future laid in it.
Tsogolo lonse linagona mu icho.
And the religious people that claim they believe it were screaming out, who is it?
Ndipo anthu achipembezo amene amadzinenera kuti amakhulupirira icho anali akufuula, ndi ndani uyu?
What's this attraction? Something unusual. Not the same. Just don't change. Not unusual.
Ndipo nchiani choko pa ichi. China chake chosazolo wereka. Pafupi zofanana. Izo sisi kusintha basi. Sopano zosazolo wereka.
Let's see some of the unusual things that are just said.
Tie ntuone zina za zindu zosazolo wereka. Munga ine ndango nena.
What was the attraction just before judgment struck the world and destroyed it by water?
Chinali chiyani chokopa chiweluzo chisanakande kumene dziko ndikuliwononga ilo ndi madzi.
An old man, around 120 years old, building a boat when there was no water to float it in.
Munthu wachikulire wapafupi usinku wa zaka zana ndi makumi awiri akumanga ngalawa.
Up there for years, standing in the door, building away on the interior, on the inside, and pitching it, inside and out.
Kuntunda uko kwa zaka, ataima mukomo, akumanga pamenepo mkatimo, ndikulimata ilo mkati ndikunja.
Say the world's going to be swallowed up with water. The great scientific age.
Ndikumati, ziko lidzamezedwa ndi madzi. Mumbado wa ukulu wa science.
What is that pounding up on the hill up there?
Ndichiani cho chikugogoda uko papiri pamwamba apo.
Why is an old man by the name of Noah? And he's up there, the old fanatic.
Banji ndi bambo wachikulire dzina lake Noah. Ndipo iye ali pamwamba apo wotendheka wachikulire.
The old man stood in the sun too long. His sunstroke.
Bambo wachikulire yo. Waima mudzuwa motalika kwambiri. Iye wakanthidwa ndi dzuwa.
He's out of his mind. And he's building what he calls an ark. And saying the waters is coming from up there where there is no water. And it's going to float all the people around.
Iye wasokonezeka malingaliro ake. Ndipo iye akumanga chimene iye akuchitcha chombo. Ndikumati madzi akubwera kuchokera kumwamba uko kumene kulibe madzi. Ndipo icho chidzayanda misanthu onse kumeneko.
And everybody that don't hear his message, and everybody that won't come into that ark, is going to be drowned.
Ndiwaliyensa amene sadamvera uthenga wake. Ndiyaliyensa amene sadabwere kudzalowa muchombo chimenecho akuti adzamizidwa.
Did you ever hear such a thing? It was an unusual attraction.
Kodi inu munayamba mwamva za chinthu choterocho? Icho chinali chokopa chosazolowereka.
I imagine when the people wanted a good laugh, they went up and stood before the ark door and laughed.
Ine ndikulingalira pamene wanthu afuna kuseka kwabwino, iwo ankapita uko ndikukayima pafupi ndi chitseko cha chombo ndipo ankaseka.
Why, you said it was going to rain 100 years ago.
Bwanji, iwo unati iyo ikanati ivumbe zaka zana zapitazo.
Grandpa told me he heard you up here saying it's going to rain.
Agogo anga akazi anandiuza ine kuti iwo anakumva iwe kuntunda kuno ukuti iyo ikanati ivumbe.
And you're still beating around on this old piece of wood up here?
Ndipo iwe ukumenyabe pachiduswa chakale cha mtengo ichi pano.
Why don't you get next to yourself?
Bwanji iwe sukubwera pafupi ndi iwe mwini.
But it was God getting ready to confirm a promise and to fulfill a prophecy that his prophet had made.
Koma izo anali Mulungu akukonzekera kuti akwanilise lonjezo ndi kukwanilisa uneneri umene mneneri wake anapanga.
Very unusual. God fulfilling his promise to Noah while others was laughing.
Zosazolowereka kwambiri. Mulungu akukwanilisa lonjezo lake kwa Noah pamene wena anali akuseka.
God was also getting ready to make history to show to others even to this day that he keeps his word.
Mulungu analinso akukonzekera kuti apange mbiri yakale kuti asonyeze kwa wena ngakhale mpaka tsiku lino kuti iye amasunga mawu ake.
No matter how unreal it seems unreasonable, he still keeps his word.
Zilibe kanthu momwe zingaonekere mosalingalirika ndi zosaganizirika iye amasungabe mawu ake.
He was making an example out of that old man pounding on that ark for these people here in America tonight and all over the world.
Iye anali akupanga icho mwachitsanzo kuchokera kwa bambo wachikulira ameneyo akugogoda pa chombo chimenecho kwa anthu awa kuno mu America usiku uno ndi konse konse mudziko.
No matter what science says, what they say, this, that, or the other, he still keeps his word. He was making history.
Zilibe kanthu zimene science inena, zimene iwanena izizo kapena zina, iye amasungabe mawu ake. Yana liakupanga mbiri yakale.
What was the attraction one day? An unusual thing happened back in the wilderness. And it was a bush that was on fire.
Nchiani chinali chokopa tsiku lina. Chinthu chosazolowereka chinachitika mkati mwa chipululu. Ndipo icho chinali chisamba chimene chinali chikuyaka moto.
And a runaway prophet was standing down in the wilderness.
Ndipo mneneri wothawa anali atayima pamenepo mu chipululu.
He never heard no voice, never heard no sound, but he looked and seen an unusual thing up on top of the mountain.
Yes, anam vekonse liu. Yes, anam vekonse pogoso. Koma iyane angana. Ndipana ona jinu chosa zolowereka. Pamgamba papiri.
God was trying to attract his attention. Same is it today.
Mulungu. Analiku yesela. Kuda kope chidwi chake. Mofanana izo ziri lero.
God was getting ready to fulfill his word by his prophet Abraham.
Mulungu anali kukonzekera kuti akwanilitse mawu ake mwamneneri wake Abraham.
Your seed shall sojourn 400 years in a strange land. I'll bring him out with a mighty hand.
Mbeu yako idzakayenda zaka mazana anayi mudziko la chilendo. Ine ndizaka watulutsako iwo ndi dzanja la mphamvu.
And he was preparing a man for the job as he was preparing an ark for a safety place for all who would believe.
Ndipo iye anali kumukonzeketsa mwamuna kuntchitoyo monga iye anali kukonzeketsa chombo chamalo achitetezero konse amene akanati akhulupirire.
God put this bush on fire and this sheep herder, Moses, said, I will just turn aside to see what this strange thing means.
Mulungu anayatsa moto chisamba ichi. Ndipo woweta nkhosa uyu Mose anati ine ndingotembenukirako kuti ndione chimene chinthu chachilendo ichi chikutanthauza.
And when he got Moses up to the bush, he spoke to him.
Ndipo pamene iye anamufikisa Mose pa chisamba, iye anayankhula kwa iye.
What was the attraction later in the pilot's hall when this sheep herder threw down a stick and it turned into a serpent? God fulfilling his promise to Moses.
Chinali chiyani choko pakenako mubwalo la Pilato pamene woweta nkhosa uyu anaponyera pansi ndodo ndipo iyo inasandulika njoka. Mulungu akukwanilisa lonjezo lake kwa Mose.
What was the attraction at the Dead Sea when Pharaoh's horses was all astonished?
Chinali chiyani chokopa pa nyanja yakufa pamene akavalo a Farao onse anadabwitsidwa?
When they seen a wind come down from the heavens and part the Red Sea from right to left.
Pamene iwo anaona mphepo ikubwera pansi kuchokera ku miyamba ndi kuganiza nyanja yofira kuchokera kumanja ndi kumanzere.
And a poor bunch of slaves walking in the duty of God walk across that on dry land.
Ndipo gulu losauka la akapolo akuyenda mu ntchito ya Mulungu anayenda kuwolokapo pa nthaka yowuma.
What was it? God keeping his word.
Chinali chiyani icho? Mulungu akusunga mawu ake.
The deadness moved away. A living people went across.
Kufa kunachokapo. Wanthu amoyo anawoloka.
And a spiritually dead people tried to impersonate it and drowned.
Ndipo wanthu akufa mwauzimu anayesera kuchita moonera izo ndipo anamira.
God fulfilling prophecy and making history.
Mulungu akukwanilisa uneneri ndi kupanga mbiri yakale.
That was the traction at the Dead Sea.
Icho chinali chokopa pa nyanja yakufa.
What was the attraction the second day after that at Mount Sinai?
Chinali chiyani chokopa tsiku la chiwiri zitachitika izo pa phiri la Sinai?
When all the people was command enough to come at their wives.
Pamene wanthu onse analamuliridwa kuti asagone ndi akazi wawo.
When they asked to wash their clothes and sanctify themselves and gather around the mountain.
Pamene iwo anafunsidwa kuti achape zovala zawo ndi kuti adziyelese okha ndi kukasonkhana mozungulira phiri.
Where a man by the name of Moses had said he met God in a pillar of fire.
Kumene mwamuna dzina lake Mose anati iye anakomana naye Mulungu mulawi la moto.
And God has said to Moses, I'm going to come down amongst the people.
Ndipo Mulungu anali atanena kwa Mose, ine ndikuti ndibwere pansi pakati pa wanthu.
I'm going to confirm that what I told you and who I am, I'm going to show them that I am that God.
Ine ndikubwera kuti nditsimikizire chija chimene ine ndinakuuza iwe ndiye mwe ine ndiri. Ine ndikuti ndiwasonyeze iwo kuti ine ndine Mulungu ameneyo.
That was attraction. God fulfilling his word.
Icho chinali chokopa. Mulungu akukwanilisa mawu ake.
What was attraction one day in history where a nation had forgot God?
Chinali chiyani chokopa tsiku lina mumbiri yakale kumene fuko linali litamwiwa la Mulungu.
Where the people had become formal and indifferent.
Kumene wandu anali atakhala achizolowezi ndi osayanjanika.
Where the priests had all went with the modern trend.
Kumene ansembe wonse anali atapita ndi kachitidwe kamakono.
The prophets prophesied according to the will of the priest.
Aneneli ankalosera molingana ndi chifuniro cha ansembe.
In that day, as usual, they had one man that they thought was a fanatic.
Ndipo mutsiku limenelo monga mozolowereka, iwo anali naye munthu mmodzi yemwe iwo ankaganiza kuti anali wotendheka.
He talked about women wearing paint and everything, and he was a kind of an odd sort of a guy.
Iye ankayankhula za akazi odzipaka utoto ndi chilichonse, ndipo iye anali mtundu wa munthu wosamvetseka.
And this old fellow had come down and said to the king, not even dues go to call, come until I call for it.
Ndipo munthu wachikulire uyu anali atabwera uko, ndipo anali kwa mfumu, palibe ngakhale mame ati agwe kubwera mpaka ine nditawaitanitsa iwo.
And we find out that he had hid himself and run away from it. And he hid out in the wilderness somewhere.
Ndipo ife tikupeza kuti ndiye, kuti iye anakadzibisa yekha, ndipo anathawako uko. Ndipo iye anakabisala muchipululu kwina kwake.
The company thought that maybe he had starved to death or perished.
Anzake wankaganiza kuti mwina iye anali atafa ndi njala kapena anaonongedwa.
But he had been fed pretty well. Water too.
Koma iye anakhala kudyesedwa bwino kwambiri ndi kumwetsedwa naponso.
And here he was, come down and said, do you see that I have thus saith the Lord?
Ndipo pano iye anali atabwera pansi ndipo anati, kodi inu mukuona kuti ine ndili naye pakuti atero Ambuye.
Now, if you're not convinced yet, let's go up to the top of the mountain and prove who's God.
Tsopano, ngati inu simuli wokhudzitsidwa panobe, tiyeni tikwere pamwamba pa phiri ndi kukatsimikizira yemwe ali Mulungu.
For he had another vision from the Lord.
Pakuti iye anali ndi masomphenya wena ochokera kwa Ambuye.
He said, choose you an altar and make it, and choose ox and slay him.
Iye anati sankhani inu guwa ndipo lipangeniro ndipo musankhe ng'ombe ndi kuzipha izo.
I'll make an altar of the Lord, and also I will put ox on mine.
Ine ndipanga guwa la Ambuye ndiponso ine ndika ng'ombe palanga.
We'll both make a sacrifice and let the God that's God answer.
Ife tonse ndipanga nsembe ndipo timulole Mulungu yemwe ali Mulungu ayankhe.
He would have by no means done that if the Lord hadn't told him. He said so later.
Yes, ganati mwanjira iri yonse achite izo ngati Ambuye akanati asamuze iye. Iye ananena chomwecho kenako.
I've done this at all this at your command, Lord.
Ine ndachita izi kwa zonse izi mwakulamulira kwanu Ambuye.
But what's the attraction?
Koma nchiani chokopa?
It's got 400 priests standing on the hill. And the king up there in his chariot with all of his armors and guards standing around.
Alina wansembe mazana anayi atayima pa phiri ndi mfumu pamwamba pamenepo mugaleta wake ndi zida zake zonse ndi asilikali atayima pozungulira.
And this old woolly, fuzzy face looking man, bald head and hairs hanging down over his face.
Ndipo wachikulire uyu waubweya bambo wa ngope yoneka ya manyenje wa mutu wa dazi ndipo dzisi likulendewera pansi pa nkhope yake.
Piece of sheepskin draped around him, hairs all over his body, standing up there with a stick in his hand, the crucifix in the other hand.
Chikopa cha nkhosa atadzikuta pa iye ndi dzisi pathupi lake lonse atayima pamwambapo ndi ndodo mudzanja lake ndi nsupa ya mafuta mudzanja linalo.
Just said 3 years and a half before that, not even dew will fall till I call from it, for it.
Amene anangonena zaka zitatu ndi theka izo zisanachitike, sipakhala ngakhale mame ati agwe mpaka ine nditawaitanitsa kwa iwo pofuna iwo.
Taking the place of God with such things as halos and shatters and all they talk about.
Kutenga malo a Mulungu ndi zinthu zonga izo monga kuwala ndi mithunzi ndi zonse zimene iwo amazikamba.
And here that old fanatic standing up there on the hill. Bringing all these people there.
Ndipo apa otendeka wachikulire uja ataima pamwambapo pa phiri. Kuwabweresa anthu onse awa pamwambapo.
What was that attraction?
Chinali chiyani chokopa chimenecho?
It was God. Fixing to vindicate his prophet to be right.
Uyo anali Mulungu. Akukonzekera kuti amutsimikizire mneneri wake kuti akulondola.
It was God fulfilling prophecy.
Izo anali Mulungu akukwaniritsa uneneri.
God also making history. Fulfilling the word.
Mulungu ndiponso akupanga mbiri yakale akukwaniritsa mau.
A few hundred years after that, there was a man anointed with that same spirit.
Zaka mazana pangono zitachitika izo uko kunali munthu atadzozedwa ndi mzimu womwewo.
And he come out of the wilderness. Not connected with any organizations, though his daddy was an organization man. A priest of an order.
Ndipo iye anabwera kuchokera ku chipululu wosalumikizana ndi mabungwe aliwonse. Ngakhala abambo ake anali munthu wa bungwe, wa nsembe, wa dongosolo.
But he come out of the wilderness, dressed with a sheepskin around him.
Koma iye anabwera kuchokera ku chipululu atavala chikopa cha nkhosa mozungulira iye.
Hair all over his face, instead of being gray, it was black.
Tsitsi pa nkhope yake yonse, mmalo moti ilo likhale lotuwa, ilo linali lakuda.
What was this man's attraction that attracted all Jerusalem and Judea?
Chinali chiyani chokopa cha munthuyu, chimene chinakopa Yerusalemu yense ndi Yudeya.
Some of them going out said there's a wild man down there. He's trying to drown the people in water. Who ever heard of such a thing as that?
When iwo anapita akuti kuli munthu wakuthengo kumusiuko. Iye akuyesera kuti awamize wanthu mmadzi. Ndani anayamba wamvapo chinthu chotero ngati icho.
Others were curious and saying this must be the Messiah.
Wena anali achidwi ndi kumati ameneyu ayenera kukhala ali Mesiya.
One of them said it could be one of the prophets.
Mmodzi wa iwo anati iye akhoza kukhala mmodzi wa aneneri.
They didn't know what to think. But what was it?
Iwo sankadziwa choti nkuganiza. Koma icho chinali chiyani?
It was God fulfilling Isaiah 40.
Uyo anali Mulungu akukwaniritsa Yesaya 40.
Where he said, behold, what he would do in the last days. I would send his servant. What he would do.
Pamene iye anati taonani. Chimene iye akanadadza chite mu masiku otsiriza. Momwe iye akanati adzatumizire wantchito wake. Ndi chimene iye akanati achite.
Then we find a few weeks after that, that man being so positive of his message, till he said,
ndiye ife tikupeza masabata angapo zitachitika izo, bambo uyo pokhala wotsimikiza nawo kwambiri uthenga wake, mpaka iye anati,
there's one standing in among you, whose shoes I'm not worthy to bear.
Pali wina wayima pakati panu, yemwe nsabato zake ine sindiri woyenera kuzinyamula.
He will baptize you with the Holy Ghost and fire, as I baptize with water.
Iye adzakubatizani inu ndi mzimu woyera ndi moto, monga ine ndikubatizani inu ndi madzi.
One day an ordinary young man, about 30 years old, walked down and was baptized.
Tsiku lina mwamuna wamba wang'ono wapafupi usingu wa zaka makumi atatu anapita kumeneko ndipo anakabatizidwa.
And when this man come, there was such an attraction by the prophet.
Ndipo pamene munthu uyu anabwera uko kunali kukopa kotero ndi mneneri.
The prophet acted strange that day.
Mneneriyo anachita mwachilendo tsiku limenelo.
The congregation couldn't help from watching the action of that prophet. When he was debating with the priest across the river.
Gulu silikanakhoza kuchitira mwina pakuona zochita za mneneri ameneyo. Pamene iye anali kutsutsana ndi ansembe kutsidya kwa nsinje.
They said, God built this altar. God told us to do this.
You are not. Mulungu anamanga guwa ili. Mulungu anati uza ife. Kuriti zichita izi.
Moses is the prophet. We believe Moses. The sacrifice will never be done away with.
Mose ndiye mneneri. Ife timamukulubirira Mose. Nsembe. This is a test.
I can hear John answer back. Said, have not you read in the scripture what Daniel the prophet said?
Inendi kukosa kumumba Yohane akuyanga mwezera. Anat. Kodi inu simuna welenge mumalemba. Shimene Daniel mneneri. Ananena.
The daily sacrifice will be done away with.
Nsembe zapatiku. This is a test.
That hour has arrived.
Ndipo ora limenelo lafika.
Have not you read what Isaiah said in the 40th chapter?
Kodi inu simuna welenge zimene Yesaya ananena mumutu wa 40.
The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord.
Liu la ofula mujipululu konzani njira ya Ambuye.
There's two prophecies for me.
Pali maonenera awiri aine.
And another thing, did not you recognize our prophet 400 years ago, Malachi?
Ndipo chindu china. Kodi inu simuna muzindikile mneneri watu zaka mazana anayi zapitazo Malachi.
When he spoke in the third chapter, he said, behold, I send my messenger before my face to prepare the way.
Pamene iye ananena mumutu wa firi. Ndipo anati, taonani, ine ndituma mtumiki wanga pasogolo pa nkhope yanga kuti adzakonze njira.
Don't you know this fulfills prophecy? Prophecy was being fulfilled.
Kodi inu, simukudziwa kuti izi zikukwaniritsa uneneli? Uneneli unali ukukwaniritsidwa.
About that time, the prophet turned and said, behold, there comes the Lamb of God that takes away the sin of the world.
Ndipo pafupi nthawi imeneyo, mneneli anatembenuka ndipo anati, taonani, palikudza mwana wa nkhosa wa Mulungu amene adachotse tchimo la mdziko.
Now what's the attraction?
Tsopano nchiyani chokopa?
It's changed from the prophet to his prophecy.
Izo zinasintha kuchokera kwa mneneri kupita ku uneneri wake.
Now notice what comes to pass.
Tsopano zindikirani zimene zikufika pochitika.
Here comes an ordinary man, known of no one, a carpenter's son. Come walking out in the water.
Apa pakubwera munthu wamba. Wopanda wina womudziwa. Mwana wa ampalamatabwa. Kubwera kuyenda mumadzi.
When John the great prophet said, I have need to be baptized with thee. Why comest thou to me?
Pamene Yohane mneneri wamkulu anati, ine ndikusowa kuti ndibatizidwe ndinu. Bwanji inu mukubwera kwa ine.
He said, suffer that to be so. But as a prophet and the word, it behooves us to fulfill all righteousness.
Yanati lolela izo kuti zikhale chomwecho. Koma monga mneneri ndi mawu. Izo zikutikhudza ife kuti tikwanilise chilungamo chonse.
So he understood the sacrifice had to be washed before presented, and he baptized.
Chonelo yanamvetsa kuti nsembe inayenera kuti itsukidwe isanati ikaperekedwe. Ndipo anambatiza iye.
Now, there's another attraction takes place. When he went up out of the water.
Tsopano, palichoko pachina chimene chikuchitika. Pamene iye anatuluka kuchokera madzi.
This prophet who had been so loyal to declare his age and the time.
Neneri uyu, amene anakhala womvera kwambiri kuti anene mbado wake ndi nthawi.
He looked up and he saw the heavens open.
Iye anayangʼana mmwamba ndipo iye anaona miyamba itatseguka.
He saw the Spirit of God like a dove descending upon him.
Iye anaona mzimu wa Mulungu monga nkhunda ukutsikira pa iye.
And a voice saying, this is my beloved son in whom I am well pleased.
Ndipo liwu linati, uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa yemwe ine ndili wokondereredwa bwino.
God was vindicating a prophet's message, what was attracting the attention at the Jordan.
Mulungu anala kutsimikizira uthenga wa mneneri umene unali kukopa dzeru pa Yorodani.
A brother sang a while ago, he was supposed to sing, on the hills far away stood an old rugged cross.
Mbale anayimba kanthawi kapitako. Kapena iye amayenera kuti ayimbe. Papiri kutaliko. Panayima mtanda wakale wokukuluzidwa.
What's the attraction on Mount Calvary?
Nchiani chokopa papiri la Calvary.
When we see the religious world had condemned him. And the Roman government had sentenced him to death.
Pamene vedi kuona kuti dziko la chipembezo linali litamutsutsa iye. Ndipo boma la Chiroma linali litamuweluza iye kuti afe.
And here he was, hanging between two malefactors, starving for a drink, blood running out of his body.
Ndipo apa iye anali atapachikidwa pakati pawo chimwe awiri waludzu lofuna kumwa magazi akuyendelela kuchokera muthupi lake.
There he hangs, crying, "My God, my God, why hast thou forsaken me?"
Nduyo wamachikidwa apoyo akulira, Mulungu wanga, chifukwa chiyani inu mwandisiya ine?"
And the religious people standing there looking at it.
Ndipo anthu achipembezo atayima pamenepo akuyangʼana paizo.
Little did they know that the prophecy of the Old Testament was being met right there at Calvary that time.
Ankadziwa mochepa kuti uneneri wa chipangano chakale unali kukumanizidwa apo pomwe pa Calvary nthawi imeneyo.
David himself wrote, "I fell into the spirit like all prophets." He act like it was him.
David mwini wake analemba, anachita, analowa munzimu monga aneneri wonse. Iye ankachita ngati ameneyo, anali iye.
David cried in the 22nd Psalm, my God, why hast thou forsaken me?"
David analira mu Salimo ya 22, Mulungu wanga, chifukwa chiyani inu mwandisiya ine?"
All my bones, they stare at me.
Mafupa anga onse akuonekera pa ine.
They pierce my hands and my feet.
Iwo alasa manja anga ndi mapazi anga.
David speaking like it was him.
Davide akuyankhula ngati ameneyo anali iye.
And it wasn't David, it was Christ in David.
Ndipo ameneyo sanali Davide, amene anali Kristu mwa Davide.
And here the very prophecy that went forth of all the different prophets was being fulfilled on Mount Calvary.
Ndipo apa uneneri womwewo unapelekedwa wa aneneri osiyana wonse unali ukukwaniritsidwa pa phiri la Calvary.
What's the attraction on Mount Calvary? God fulfilling His word.
Ndi chiyani chokopa pa phiri la Calvary? Mulungu akukwaniritsa mawu ake.
Another attraction was on the mount, was on the day of Pentecost.
Chokopa china chinali pa phiri, chinali pa tsiku la Pentecoste.
When all of them was up there in religious feast, thought they got rid of all the fanatics.
Pamene onse iwo anali pamwambapo muphwando la chipembedzo, ankaganiza kuti anali atathana nawo otentheka onse.
They hadn't heard from them for 10 days.
Iwo anali asanamve kuchokera kwa iwo kwa masiku khumi.
All of a sudden, like a beehive, they broke out of the top of the building.
Zonse mwadzidzidzi ngati chisa cha njuchi. Iwo anamwazikira kunja kwa pamwamba pa nyumba.
Out into the streets of screaming and carrying on.
Kupita mmisewu akufula ndi kuchita mopitiriza.
What is this? What meaneth this? Are all these men drunk?
Kodi ichi nchiyani? Ichi chikudanthauza chiyani? Kodi anthu onsewa aledzera?
Watch!
Penyani!
And a prophet stood up among them, as the order of a prophet should be.
Ndipo mneneri anayimirira pakati pawo, monga kachitidwe ka mneneri kanayenera kukhala kali.
He said, "Ye men of Israel, and you that dwell in Judea, in Jerusalem, let this be known unto you and hearken to my words."
Ndipo anati, "Inu amuna ku Israeli, ndinu amene mukukhala mu Yudeya, mu Yerusalemu. Lolani ichi kuti chidziwike kwa inu, ndipo mvetserani mawu anga."
These are not drunk like you think they are.
Awa, si oledzera monga inu mukuganizira kuti iwo ali.
This is that, amen, which is spoken of by the Lord to Joel the prophet.
Koma ichi ndi chija chimene china yankhulirwa ndi Ambuye kupyoera mwa Yoeli mneneri.
It shall come to pass in the last days, I'll pour out my spirit upon all flesh.
Zidzafika pochitika mu masiku otsiriza, ine ndidzasanulira mzimu wanga pa mnofu wonse.
That was the attraction.
Icho chinali chokopacho.
The religious people, after crucifying the Prince of Life and everything, still didn't see the promise of the coming of the Holy Spirit.
Anthu achipembezo atamupachika kale kalonga wa moyo ndi chilichonse, komabe sanalione lonjezo la kudza kwa mzimu woyera.
The attraction, who is this? What meaneth this? What's the matter with them people?
Chokopa, ndi ndani uyu? Ichi chikutanthauza chiyani? Ndi chiyani chavuta ndi wanthu amenewo?
Oh my. It's the same today.
Oh my. Ndi zofanana lero.
We'll bypass a lot of this to bring it to this hour.
Ife tilambalala zambiri za izi kuti tizibwelese izo kuora lino.
The same thing is today.
Chindu chofanana chilipo lero.
The same thing is taking place, the same questions asked. What's all that racket?
Chindu chomwecho chikuchitika funso lomwelo likufunsidwa. Chipokoso chonsecho ndi chachiyani?
Look up and down the street, Carson, Michigan, Florida, from Maine to California.
Kuyangana chokwera ndi kutsika munsewu. Magalimoto ochokera ku Michigan mpaka ku Florida, ochokera ku Maine mpaka ku California.
This morning when I was riding out right afternoon, I was going down the street. Wife and I was looking at license on cars. That's where I thought of this text.
Mawa uno pamene ine ndinali kuyendetsa kapena atapitirira kumene masana, ife tinali kupita ndi nsewu, mkazanga ndi ine, tinali kuyangana pa misongo pa magalimoto. Ndi pamene ine ndinalingalira za mutu uwu.
What mean?
Izi zikutanthauza chiyani?
Just as it said, where the carcass is, there the eagles will gather.
Basi monga izo zinanenedwa, kumene kwafa nyama, kumene kwa mphungu zikasonkhana.
I said to my wife, honey, you remember the last night when I had to say goodbye to everything was dear to me on earth and go into the fields to start something that God had said do?
Ine ndinati kwa mkazi wanga wokondedwa, iwe kukumbukira usiku watha pamene ine ndinali kutsazika kwa chilichonse chimene chinali chokondedwa kwa ine pa dziko lapansi, ndi kupita kuminda kuti ndikayambe china chake chimene Mulungu ananena kuti ndichite.
You sing that song, oh, they'll come from the east and the west.
Iwe unayimba nyimbo ija, oh, adzachokera kumawa ndi kumadzulo.
They come from the lands afar.
Adzachokera kumayiko akutali.
To feast with our king, to dine as his guest.
Kudzachita phwando ndi mfumu yathu, kudzadya monga alendo wake.
How blessed these pilgrims are.
Momwe aliri odala mwenda njira yawa.
Beholding his hallowed face, aglow with love divine.
Kuona nkhope yake yolemekezeka, yowala ndi chikondi cha umulungu.
Blessed partakers of his grace, as gems in his crown will shine.
Odala ogawana nawo za chisomo chake, monga ngale mukorona wake ife tidzawala.
That's what the attraction is.
Ndi chochimene chokopa chiri.
The predestinated seed of God who can't do nothing else but follow it.
Mbeu yokonzedwe latu ya Mulungu, omwe sangakhoze kuchita chinthu china chilichonse koma kuwatsatira iwo.
Means more than life to us.
Zikutanthauza mochuluka kuposa moyo kwa ife.
Take our lives, but don't take that.
Tengani mioyo yathu, koma inu musati mutenge icho.
What is the attraction?
Mchiyani chimene chili chokopa?
God as usual, fulfilling his word.
Mulungu mwachizolowezi akukwaniritsa mawu ake.
He's fulfilling the word of Zechariah. Again, prophet Zechariah.
Yakukwaniritsa mawu a Zakariya kachiwiri, amneneri Zakariya.
We read the ninth verse a while ago, when Jesus entered his temple, entered Jerusalem, riding on a little white donkey.
Pamene ine ndinawerenga ndime ya 9 kanthawi kapitako, pamene Yesu analowa mukachisi wake atakwera kapena anakalowa mu Yerusalemu atakwera pakabulu kakang'ono koyera.
The prophecy was fulfilled that Zechariah said,
uneneri unakwaniritsidwa umene Zakariya ananena.
Here it is, rejoice greatly, O daughters of Zion, shout, O daughters of Jerusalem.
Ndizi apa, sangalalani kwa kukulu, O wanaka za Zioni, fulani, O wanaka za Yerusalemu.
Behold, our king is coming unto thee.
Taonani mfumu yanu ikudza kwa inu.
He is just and having salvation, lowly, riding upon an ass, and upon the colt, the foal of an ass.
Iye nduo lungama, ndipali nacho chipulumutso, wotsika, atakwera pabulu, ndi pamwana wa mphongo wa bulu.
That's what the attraction was at Jerusalem, at the religious headquarters.
Ndicho chimene chinali chokopa ku Yerusalemu, kulikulu la chipembedzo.
Now, we see a last day happening.
Tsomano, ife tikuona chochitika cha tsiku lotsiriza.
Let's just turn a few pages on in Zechariah and see what he said about it.
Tiye ntingolembenuza masamba angapo mu Zakariya ndipo tione zimene iye ananena pa izo.
Let's turn over then for the last days.
Tiye nititembenuzile kumeneko ndiye kwa masiku otsiriza.
That was the middle age. Let's turn now to the last days.
Uwo unali mbalo wapakati. Tiye nititembenuzile tsopano ku masiku otsiriza.
And turn over to Zechariah, the 14th chapter. And beginning with the 4th verse, and listen.
Ndipo titembeluzire ku Zakariya mutu wa 14. Ndipo kuyambira ndindime ya folo. Ndipo mvetserani.
And we're going to read down a portion of the scripture, about 9 verses. From 4 to 9, listen close.
Ndipo ife tikuti tiwerenge chotsika gawo la malemba pafupi ndimezi sanu ndi zinayi. Kuyambira folo mpaka 9.
And it's prophesying of his coming. The last days. Listen close now.
Ndipo izo zikunenera za kudza kwake masiku otsiriza. Mvetserani mwacheru tsopano.
This is thus saith the Lord. It's the scripture, Zechariah 14.
Izi ndi pakuti atero Ambuye ndiwo malemba Zakariya 14.
Remember Zechariah 9, what it said? And they didn't recognize it.
Kumbukirani Zakariya 9 chimene iwana nena. Ndipo iwo sana zindikire izo.
Now what is it today, Zechariah 14? Speaking of his coming.
Sovano nchiani izo lero, Zechariah 14. Akuyankhula zakudza kwake.
And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives again.
Ndipo mapazi ake adzayima mu tsiku limenelo pa phiri la zitona kachiwiri.
Which is before Jerusalem, on the east.
Limene liri kuyandikira Yerusalem chakummawa.
On the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof towards the east and towards the west.
Pa phiri la zitona padzang'ambika pakati pake chakummawa ndi chakumadzulo.
And there shall be a very great valley.
Ndipo padzakhala pali chigwa chachikulu kwambiri.
Half of the mountain shall be moved towards the north and half towards the south.
Gawo la phirilo lidzakhala litasundhira chakumpoto ndi gawo chakummwera.
And ye shall flee to the valley of the mountains.
Ndipo inu mudzathawira ku chigwa cha mapiri.
For the valley of the mountain shall reach from Azel. Yea, ye shall flee like you fled in the days of the earthquake, in the days of Uzziah, the king of Judah.
Pakuti chigwa cha mapiri chidzafika kuchokera ku Azali. Eya, inu mudzathawa monga inu munathawira mu masiku achivomezi, mu masiku a Uzziya, mfumu ya Yuda.
Another earthquake, splitting open the earth.
Chivomezi china chikugawaniza motsegula dziko lapansi.
If you want to follow out a scripture here, notice in this 5th verse, it applies that the cleaving of the Mount of Olives is due to an earthquake.
Ngati inu mukufuna kuti mutsatire malemba apa, zindikirani mundime ya 5. Izo zikunena kuti kugawanika kwa phiri la zitona kuli chifukwa cha chivomezi.
And this is confirmed by Isaiah 29:6 and Revelation 16:9.
Ndipo izi zikutsimikizidwa ndi Isaiah 29:6 ndi chivumbuluso 16:9.
Exactly, what is it?
Ndene chiyani icho?
The same prophet told of his first coming, seen his second coming.
Nene yemwe uja ananena zakudza kwake koyamba, anaona kudza kwake kwachiwiri.
Notice, as in the days of the earthquake.
Zindikirani, monga mu masiku achivomezi.
See what the earthquakes are doing, see the predictions of them.
Mugona chimene zivomezi zikuchita, mugona kunenedwe latu kwa izo.
And the Lord your God shall come, and all of his saints with thee.
Ndipo Ambuye Mulungu wanu adzadza, ndi oyera ake onse ndi inu.
And it shall come to pass in that day. Hallelujah.
Ndipo izo zidzafika pochitika mu tsiku limenelo. Hallelujah.
In that day the light shall not be clear or dark.
Mu tsiku limenelo kuti kuwala sikudzakhala kuoneka kapena mdima.
But it shall be one day which shall be known to the Lord, not day or night.
Koma ilo lidzakhala tsiku limodzi ndi tsiku limodzi limene lili lidzadziwike kwa Ambuye osati usana kapena usiku.
But it shall come to pass that in the evening time it shall be light. Oh God.
Koma zidzafika pochitika kuti mu nthawi ya madzulo kudzakhala kuli kuwala. Oh, Mulungu.
It shall be light about the evening time.
Kudzakhala kuli kuwala pafupi nthawi ya madzulo.
Same prophet. And the people is blind.
Neneri yemweyo. Ndipo anthu ali akhungu.
What's the attraction?
Ndi chiyani chokopa?
Let's read a couple more verses.
Tiyeni tiwerenge ndime zina zingapo.
And it shall be in that day that the living water shall go forth from Jerusalem.
Ndipo zidzakhala mu tsiku limenelo kuti madzi amoyo adzatuluka kuchokera ku Yerusalemu.
Half of them towards the former sea and half towards the higher sea.
Theka la iwo chakunyanja ya kale ndi theka chakunyanja ya mbuyo.
In the summer and winter shall it be, the gospel going forth both Jew and Gentile.
Mujirimwe ndi dzinja zidzakhala ziri uthenga uli kuperekedwa onse Ayuda ndi amitundu.
And the Lord shall be king over the earth in that day, and there shall be one Lord, and his name one.
Ndipo Yehova adzakhala ali mfumu pa dziko lapansi mu tsiku limenelo, ndipo kudzakhala kuli Ambuye mmodzi ndi dzina lake limodzi.
It shall be light about the evening time. Right! The way to glory you will surely find.
Kudzakhala kuwala mu nthawi ya madzulo, kulondola njira ya ulemerero mudzayipezadi.
In the waterway is the light today.
Mu njira ya madzi muli kuwala lero.
Buried in the precious name of Jesus.
Kumizidwa mu dzina lofunika la Yesu.
Young and old, repent of all your sins.
Wana ndi akulu lapani machimo anu.
The Holy Ghost will surely enter in.
Mzimu oyera udzalowamo ndithu.
The evening light has come.
Kuwala kwa madzulo kwabwera.
It is a fact that God and Christ are one.
Zona Mulungu ndi Kristu ndi mmodzi.
See where we're at?
Mugona pamene ife tiri.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our prophets foretold.
Mafuko akusweka. Israel akuuka. Zizindikiro zimene aneneri athu ananenera athu.
That earthquake to the Gentiles to the last day.
Chivomezi chija kwa mitundu ku tsiku lotsiriza.
The Gentile days numbered with Pharaoh's encumbrance.
Masiku a mitundu awerengedwa ndi zoopsa zidzatuluka.
Return, O dispersed, to your own.
Bwererani o mwazika kwanu.
You that been kicked out in these arks carried on new carts, get out of there before death strikes you.
Ino amene mwatamangisidwa kumene ndi malikasawa amene akunyamulidwa pangolo za tsopano tulukaniko uko imfa isana kukandheni inu.
God has confirmed it. It shall be so.
Mulungu watsimikizira izo. Izo zikhala momwemo.
Let us turn over to another scripture in the Old Testament. Malachi, the fourth chapter. And read that little fourth chapter.
Tieni fe titembenuzile kulemba lina muchipangano chakale. Malaki mutu wa folo. Ndikuwerenga mutu folo wa ungono uwo.
Behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, all that do wickedly, shall be as stubbles.
Taonani tsikulikutsa, limene lidzaotche monganganjo, ndipo onsonyada, ea, onsamene, ojida moipa, adzakalanga tiziputu.
Now this is not, this Malachi 3 was the first coming now, here's the next coming.
Sobano izi sindizo, ndizo Malachi 3, kunali kudza koyamba sobano apa pali kudza kotsatira.
Even the Dr. Scofield here, I certainly don't agree with him in his footnotes, but he's got it lined out here, right?
Ngakhale dokotala Scofield pano ine ndituti simagwirizana naye muzolemba zake zapansi koma iye wazifolesa izo apa molondola.
The commission of John, the Malachi 3, and the second coming of Christ and Elijah beforehand.
Kutumidwa kwa Yohane ku Malachi 3 ndikudza kwa chiwiri kwa Khristu ndi Eliya zisanachitike chabwino.
All the proud shall burn, up saith the Lord of hosts.
Onsonyada adzochedwa atelo ambuye wa makamu.
And it shall leave them neither root nor branch.
Ndipo sadzawasira iwo ngakhale muzu kapena nthambi.
Where's the eternal hell then?
Ali kuti gehena wa muyaya ndiye.
But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness rise with healing campaigns, healing in his wings.
Koma kwa inu amene mumaopa dzina langa, dzuwa la chilungamo lidzakutulukirani ndi misonkhano ya machiriso. Machiriso mumapiko ake.
You shall go forth and grow up as tares of the stall.
Inu muzidzayenda ndi kukula ngati wana ang'ombe amkola.
And you shall tread down the wicked.
Ndipo inu mudzapondereza pansi woyipa.
They shall be ashes under the soles of your feet in that day that I shall do this, saith the Lord of hosts.
Iwo adzakhala mapulusa pansi pa zidendene za mapazi wanu mutsiku limenelo lomwe ine ndili ndidzachita izi atelo ambuye wa makamu.
Remember the law of Moses, my servant, which I commanded him in Horeb, for all Israel, the statutes and judgments.
Kumbukirani lamulo la Mose wanchito wanga, lomwe ine ndinamula mulira, iye mu Horebu, kwa Israeli yense, malangizo ndi chiweruzo.
Here's the coming of Elijah.
Pano pali kudza kwa Eliya.
Behold, I will send to you Elijah the prophet.
Taonani ine ndidzatumiza kwa inu. Eliya mneneri.
The last closing scripture of the Old Testament.
Lemba lotsekela lotsiriza la chipangano chakale.
I'll send you Elijah the prophet before the coming of that great and dreadful day of the Lord.
Ine ndidzatumiza kwa inu Eliya mneneri kusanafika kudza kwa tsiku lalikuluilo ndilotsa la Ambuye.
And that couldn't have been John.
Sobano izo sizikanakhoza kukhala Yohane.
Now, see, the world wasn't burned up, the righteous walked out on the wicked. No, no.
Ai, mugona, dziko linali lisano chedwe, ndipo olungama mkumaenda poipa. Mugona, ai, ai.
Before the great and dreadful day of the Lord.
Lisana dze, sikulalikulu ndilopya la Ambuye.
And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers, lest I come and smite the earth with a curse.
Ndipo iye. Adzatembenuzira mitima ya atate kwa wana ndi mitima ya wana kwa atate kuti ine ndingadze ndikukanda dziko lapansi ndi temberero.
Notice the accuracy of the Holy Spirit that it would not confuse them two comings of Elijah.
Zindikirani kulondola kwa mzimu woyera kuti iwo suka nati usokonezetse kudzakuwiri uko kwa Eliya.
Malachi 3 said, behold, I send my messenger before my face.
Malachi 3 anati, taonani ine ndikutumiza mtumiki wanga pasogolo pangobe yanga.
Jesus asked about John.
Yes, anafunsidwa za Yohane.
He said, if you can receive it, this is who the prophet said, I'll send my messenger before my face. This is the Elias that was to come. Malachi 3.
Yanati, ngati inu mungakhoze kuzilandira izo, uyu ndiye mwe mneneri anati, ine ndidzatumiza mtumiki wanga pasogolo pangobe yanga. Ameneyu ndi Eliya, yemwe anali woti adze. Malachi 3.
Notice the scripture so accurately gives it.
Zindikirani lemba likupeleka izo molondola.
Watch what this show them who wants to believe, them who wants to see.
Tapenyani chimene izi kuti asonyeze iwo amene akufuna kuti akhulupirire, iwo amene akufuna kuti aone.
Remember Jesus stopped in the middle of a scripture? Because part of it was fulfilled then the rest for his second coming.
Mukukumbukira Yesu analekeza mkati mwalemba chifukwa gao la ilo linali kukwanilisidwa pamenepo linalo pakudza kwake kwa chiwiri.
To preach the acceptable year of the Lord, bind up the brokenhearted and stop.
Kudala likile chaka chovomelezeka cha Ambuye kudzamanga osweka mtima ndipo analekeza.
Not bring judgment to the Gentiles.
Until his second coming.
Notice this scripture here parallels that.
Zindikirani lemba ili pano, likuyendela limodzi ndi ilo.
And he, Elijah, shall turn the hearts of the fathers to the children.
Ndipo iye, Eliya, adzatembenuza mitima ya atate kwa ana.
Now speaking of Malachi 4, do not get it mixed. From Malachi 3.
Tsopano, akuyankhula za Malachi 4, musati muzisakanize izo, kapena Malachi 3.
John, Elijah, who came in the days before the first coming of Christ.
Yohane, Eliya, yemwe anadza mu masiku, kusanafika kudzako yamba kwa Khristu.
Turn the hearts of the old patriarch fathers to the message of the children, the new message.
Anatembenuzira mitima ya makolo, ambadwa zakale, kuthenga wana, uthenga watsopano.
Now watch, and the hearts of the children to the fathers.
Sopano penyani, ndi mitima ya wana kwa makolo.
In his second coming, in the last days, he turns back to the apostolic faith again.
Mukudza kwake kwa chiwiri, mumasiku otsiriza, iye akutembenukiranso kuchikhulupiriro cha utumwi kachiwiri.
Yeah, perfect, the scriptures line up.
Mukuona momwe mwangwiro malemba akufolera.
That was the end of the Old Testament. The Old Testament. Now, we see there's light in the evening time.
Uko kunali kutha kwa chipangano chakale. Chipangano chakale. Tsopano, ife tikuona kuti pali kuwala mu nthawi ya madzulo.
What is it? It's the top, Mount Treetop.
Ndi chiyani icho? Iyo ndi nsonga. Phiri la pamwamba pa mtengo.
As I said this morning, we've come up through denominations, through not an orange tree like I spoke of this morning.
Monga ine ndinanena mawauja. Ife tabwera kudutsa zipembezo. Kudutsa osati mtengo wa lalanje. Monga ine ndimaukamba mawau.
But we've had grapefruit, lemons, all kinds of other things. That wasn't like the beginning at all.
Koma ife takhala nacho chipaso cha grepi, mandimu, mitundu yonse ya zinthu zina zimene sizinali monga pachiyambi komwe.
But after, don't miss it, here it comes.
Koma pambuyo, musali muponya izi, pano izo zikubwera.
After all the denominations is played out, they didn't have any light to begin with.
Pambuyo, pazipembezo zonse zitatsewelerwa, izo zinalibe kuwala kulikonse pakuyamba nazo.
There will be a day that can't be called day or night.
Lidzakhalapo tsiku limene silingakhoze kutchedwa usana kapena usiku.
What are they doing? What are they doing?
Kodi iwo akuchita chiyani?
What does a lemon do on an orange tree?
Kodi ndimu limachita chiyani pa mtengo wa lalanje?
It takes the original life of the orange that's coming up and perverts it. Do a lemon.
Ilo limatenga moyo wa chiyambi wa lalanje umene kukwela ndikupotoza iwo.
That's what the denominations has done to the Word of God. Made the Word of God of no effect by their traditions. That's the say of the Spirit of the Lord. They have brought forth lemons. Grapefruits, not oranges.
Iwo abala mandimu, zipaso zama grepi, osati malalanje.
But what did the prophet say?
Kumagori neneri, anadi jiani.
The same one that said for our text tonight.
Mozi emweyo, emwe anadi, kwa punzi olatu siguno.
Rejoice, O daughters of Jerusalem. Shout loud, daughters of Zion.
Sangalalani. Oh, wanakaza Yerusalemu, fulani mokweza, wanakaza Zioni.
For your king's coming to you, meek and lowly, sitting upon the foal of an ass.
Pakuti mfumu yanu ikudza kwa inu, wopatsa ndi wodzichepesa, atakhala pamwana wa mphongo wa bulu.
Notice, that same prophet said there will come a time of the ripening the sun set upon the earth to ripen the fruit.
Zindikirani, neneri yemwe ujanati. Idzafika nthawi ya kuchetsa dzuwa kutumizidwa pa dziko lapansi kuti likachetse chipatso.
Why couldn't it ripen? There's no fruit there to ripen. But the life is still traveling on.
Nchifukwa chiyani icho sichimakhoza kucha. Mulibe chipatso umo kuti lichichetse. Koma moyo ukupitabe patsogolo.
It come up to a grapefruit, to be an orange. Found out it organized. It was a grapefruit.
Iwo unabwela mwamba, kupyolela mchipaso cha grape, kudu ukalela lanje, unadza pesa kudi, unachita bungwe. Iwo unalichipaso cha grape.
It went again. It come out that time a lemon.
Iwo unabila kachiwiri. Iwo unatulukila ndai meneyo, ndimu.
Went on again, it turned out to something else.
Unapiranso kachiwiri, iwo unatulukira chinthu china chake.
And in the last top of the tree, it's turned out to a tangelo, which is half orange, half lemon.
Ndipo kumapeto pa nsonga ya mtengo, iwo unatulukira mutangelo, yomwe ili teka lalanje, teka ndimu.
A mixed breed, a perverted thing.
Ntundu wosaka nizika.
Come on to a perversion, living off that same tree.
Unafika kuchosokonezedwa, kumakhala moyo, wochokera muntengo omweo.
The shock almost deceived the elect. It looks like an orange, but it ain't.
Manghusu, pafupi kuti anyenge osankhidwa, kumaoneka ngati lalanje, koma ilo lisali.
But it shall be life. When she grows beyond organization.
Koma, kudzakhala kuli kuwala, pamene iwo kukula, kupitilira bungwe.
When she gets out of past organization and blooms out again, she'll put forth oranges like she was when she went into the ground.
Pamene iwo udzadusa, kupyola bungwe, iwo nupuka kachiwiri, iwo udzabala malalanje, monga iwo unali, pamene iwo unkapita mundaka.
And then it shall be light.
Dieno, kudzakhala kuli kuwala.
What's this attraction? What's this happening?
Kodi chokopa ichi ndi chiyani? Nchiyani chikuchitika ichi?
Fulfilling God's word.
Kukwaniritsa mawu a Mulungu.
There's two witnesses of the Old Testament that this would happen.
Zilipo mboni ziwiri za chipangano chakale zoti izi zikanati zidzachitike.
Let's take John 14:12 of the New Testament.
Tien titenge Yohane 14:12 wachipangano chatsopano.
Jesus said, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also.
Yes, anati. Yamena kulubirira pa ine, chito zimene ine ndizichita. Iye adzazichita anso.
Also in Luke 17, 22, the 30, he said,
Diponso mu Luka 17, 22 mpaka sate, yanat.
As it was in the days of Lot, before Sodom was burned.
Monga izo zinali, mmasiku a Lot.
So shall it be at the return of the Son of Man? That day when the Son of Man is being revealed.
Chomejo izo zidza kalaziri pakubwerera kwa mwana wa munthu. Tsiku limenelo pamene mwana wa munthu akhala akululidwa.
Oh, just look at the scriptures.
Oh, tango yanganani pamalemba.
The Son of Man. Jesus Christ, the same yesterday and forever.
Mwana wa mundu, Yesu Kristu, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
Growed past denominations. Growed into the top of the tree.
Anakula, kupitilira zipembedzo. Anakula, mpaka munsonga ya mtengo.
What did he say in John 14 or 15?
Kodi iye, ananena chiyani mu Yohani 14. Kapena 15.
Every branch that's in me that doesn't bring forth the fruit, it'll be cut off and pruned, thrown into the fire and burned.
Ndhambiri yonse, imene irimaine, imene sibala jipaso, iyo izanulidwa, ndikutazidwa, kuponyedwa mu moto, ndikuotchedwa.
Whatever branch that'll bring forth fruit, it'll be purged.
Koma ndhambiri yonse imene iti izabale jipaso. Iyo izayeleserwa.
Oh, there'll be a true farmer in latter rain. In the last days, upon that little group that come with him on this little donkey.
Oh, kudzakhala kuli mvula yoona ya nyundo ndi ya masika. Mumasiku otsiriza. Pa gulu laling'ono ilo limene likudza ndiye pa bulu wa ng'ono uyu.
Low and humble, no daughter denomination, crying, Hosanna to the King that comes in the name of the Lord.
Wofasa ndi odzichepesa, osati kapena chipembezo, akufula, Hosanna kwa mfumu, imene ikuza mu dzina la Ambuye.
What's the matter today? What's the attraction on the mount?
Chavuta ndi chiyani lero. Nchiyani chokopa pa phiri.
Not long ago, standing at this pulpit, it was said by the Holy Spirit,
Sikale litali nditayima paguwa iri, izo zinanenedwa ndi mzimu woyera.
The day will come that when they'll drive down a stake in front of your house, they'll move your gate so that you'll bypass it. Not be angry.
Tsiku lidzadza kuti pamene iwo ati adzakhomerere pansi chikhomo kutsogolo kwa nyumba yako, iwo adzasuntha chipata chako. Chotero kuti iwe udzazilambalale izo.
I seen my gate tore up and laying out upon the hillside. I seen the hill in front of me all dug up. Boards and things laying there where something mashed it up.
Ine ndinaona chipata changa chikupwasulidwa. Ndipo chitakaikidwa pambali ya phiri. Ine ndinaliona phiri pasogolo kwa ine. Lonse litakumbidwapo. Mabolodi ndi zinthu zili apo pamene. China chake chinali chita ziphanya izo.
He said, I looked and there was a little Ricky that had got up there and knocked that gate out, done this.
Yanali ine ndinayang'ana. Ndipo apo panali Ricky wa ng'ono. Yemwe anali atakwera pamenepo. Ndipo anachichosa chipata chimenecho. Anachita izi.
I said, why didn't you tell me? He got smart with me. And I had to hit him.
Ine ndinati, bwanji iwe suna ndiuze ine. Iye anayamba kundichenjerera. Ndipo ine ndinayenera kumumenya iye.
When it did, I said, I haven't done this since I was in the ring. But I just want you to know. And I swatted him one.
Ndipo pamene izo zinatero, ine ndinati, ine sindinachita izi chichokereni mubwalo la nkhonya. Koma ine ndikungofuna kuti iwe udziwe. Ndipo ine ndinamusansantha nayo imodzi.
And when I knocked him down, I picked him up again, knocked him down again.
Ndipo pamene ine ndinamugwetsera iye pansi, ine ndinamudzusa iye kachiwiri, ndi kumugwesera iye pansi kachiwiri.
I picked up 3 or 4 times and kicked him over the hill.
Ine ndinamudzusa iye nthawi zitatu kapena zinayi. Ndiyeno ndinamukangira iye pamwamba pa phiri.
So then I went over there and I said that ain't right.
Chonero ndiye ine ndinapita chakumeneko. Ndipo ine ndinati izo sidzabwino.
I picked him up and shook his hands. I said, I'm not angry with you. But I just want you to know, you can't talk to me like that.
Ndipo ine ndinamudzusa iye. Ndipo ndinagwereza manja ake ine ndinati ine sindinakukwire iwe koma ine ndimangofuna kuti iwe udziwe iwe sungakhoza kuyangula kwa ine monga choncho.
And then when I turned and come back, the Holy Spirit was standing there at the gate, said, now bypass this. When that stake drove down, turn westward.
Ndiyeno pamene ine ndinatembenuka ndikubweleranso mzimu woyera unali utayima pamenepo pa chipata unati tsopano udzazila mbalale izi pamene chikhomo icho chidzakhomereredwa pansi udzatembenukire chakumadzulo.
This book, everything that I need, this book is a good recipe, the way the shoals to go around my trouble.
Buku iri nchiri chonse chimene ine ndikuchisowa. Buku iri ndi chakudya chabwino, njira imene imasonyeza momwe ndingapite molambalala vuto langa.
Amen. That book is the word, and that word is God.
Amen. Ndipo buku limenelo ndi mau. Ndipo mau amenelo ndi Mulungu.
Bypass your troubles. It'll tell you what to do.
Lambalala mavuto ako. Ilo lidzakuza iwe. Choti uchite.
3 years ago, I heard a friend of mine, the city surveyor, lives down the lane from me, driving a stake down.
Zaka zitatu zapitazo. Ine ndinamumva mzanga wa ine wopima malo munzinda amakhala kumusi kwa msewu kuchokera kwa ine akukhomerera chikhomo pansi.
I went out there and said, what's the matter, bud? Mr. King's son, personal friend.
Ine ndinapita kumeneko ndikukati chavuta ndi chiyani madi mwana wa bambo King mzanga wodziwana naye.
Said, Billy, we're going to widen this road.
Anati Bile, iwa kudakuzense uno.
You all remember?
Yes, amen.
Inu nonse mukukumbukira.
I said, it may be the bridge. I told Brother Woods, I said, hold your property.
Ine ndinati iwo mwina uzakhala mlato. Ine ndinamuza Mbale Woods. Ine ndinati gwirisa malo ako.
Maybe that bridge is going to come through up here. Something.
Mwina mwake mlato menewo ubwela kudzadusa pano. China chake.
The lane was tore up. Bricks, rocks, brought all over everything.
Njirayo inalita pasulidwa. Njerwa, miala, zitaponyerwa paliponse chilichonse.
So he said, I said, hold your property.
Chotelo inendinati, gwiritsa malo ako.
Then when Mr. King told me that was going to happen, I went in and said to my wife sitting there.
Ye pamene ine, Bambo King, ananduza ine kunizo, zimati zichitike, ine ndinagalo wa umo, ndinaganena kwa nkazi wanga, atakhala pamenepo.
Honey, there's something written about that. Thus saith the Lord somewhere.
Wokondedwa, pali china chake chinalembedwa chokhuza izo. Ndizo pakuti atero Ambuye pena pake.
I went and got my book, looked into it, and said, it shall come to pass. 8 years later.
Ine ndinakalowa, ndipo ndinakatenga buku langa. Ndinayangana mkatimo, ndipo ilo linati. Izo zidzafika pochitika. Zaka zisandi zitatu mtsogolo.
Then, when I looked at it, I said, it's time now, honey. We must turn west.
Ndiye, pamene ine ndina yangana pa izo, ine ndinati, ndinthawi tsopano okondedwa. Ife tiyenera kutembenukira kumadzulo.
2 days after that, standing in the room about 10 o'clock one morning.
Masiku awiri zitachitika izo. Nditayima muchipinda.
I went into the Spirit of God. I saw that little cluster of doves flying. Look, them little birds. You remember?
Ine ndinapira munzimu wa Mulungu. Ine ndinaona kuundana kwa kungono kuja kwa nkhunda zikuluka. Ndinayangana pambalame zimenezo zazing'ono. Inu mukukumbukira izo.
I seen 7 angels in the form of a pyramid come rushing into me.
Ine ndinaona angelo asanu ndi awiri mumaonekedwa a piramidi. Akubwera kuthamangira kwa ine.
Said, turn westward.
Amen.
Go to Tucson, be 40 miles northeast.
Anati, temenukira chakumadzulo. pita ku Tucson, ukakhale miles makumi anayi chakumpoto.
And you'll be picking a cockleburr, or a bullheader, they call it there, off your clothes.
Ndipo iwe udzakhala ukutola chisoso, kapena namutu wa ng'ombe. Iwo amazicha izoko kuchokera pa zovala zako.
Brother Fred Softman sitting there looking at me right now. Was there that morning?
Mbale Fred Softman wakhala kumbuyo uko akuyangana paine pakali pano. Anali kumeneko mawa umeneyo.
I forgot about it.
Ine ndinali nditayiwala za izo.
I said a blast went off like an earthquake that shook pretty near everything there was in the country.
Ine ndinati kuphulika kunachitika monga chivomezi. Kumene kunagwedeza pafupi chili chonse chimene chinalipo mudzikolo.
I don't see how a man could survive it.
Ine sindikuona momwe munthu akanati apulumukire kwa iko.
I was scared.
Ine ndinachita mantha.
I stood at Phoenix, you all listening in the night. Bear me record.
Ine ndinayima ku Phoenix. Inu nonse amene mukumvetsera usiku uno mundichitire ine umboni.
I preached on the sermon. Sirs, what time is it?
Ine ndinalalikira pa ulaliki. Mabwana, ndi nthawi yanji ino.
Where are we at?
Kodi ife tilipati.
I went west.
Ine ndinapita kumadzulo.
Many of you here got that tape. Many of you here heard it said a year or more before it happened.
Ambira inu pano mulinayo tape imeneyo. Ambira inu pano munazimva izo zikunenedwa. Chaka kapena mochuluka izo zisanachitike.
I went west wondering what was going to happen.
Ine ndinapita kumadzulo. Ndikudabwa chimene chikanati chichitike.
One day I got a call from the Lord.
Siku lina ndinalandira kuitana kochokera kwa Ambuye.
I told my wife, I said, honey, I'm probably, my work is over.
Ine ndinamuza mkazi wanga, ine ndinati, wokondedwa, ine ndiri, mwina nchito yanga yatha.
I didn't know.
Ine sindinali kudziwa.
I said, God's probably finished with me now and I'll be going home.
Ine ndinati, ine Mulungu. Mulungu mwina watana ndine tsopano. Ndipo ine ndikhala ndikupita kwathu.
You go get with Billy. Take your children. God will make a way for you somehow.
Iwe upite ukamutenge Bile. Uwatenge wana. Mulungu akupangira njira iwe. Mwina mwake.
One live true to God. See if the children get through school. Raise them in the admonition of God.
Pitirira ndikumakhala moona kwa Mulungu. Ona kuti wana atsirize school. Uwalele iwo mwamalangizo. Amulungu.
She said, Bill, you don't know that's true.
Yana di Bile iwe suli. Iwe suku dziwa kuti izo ndizoona.
I said, no, but a man couldn't survive that.
Ine ndinati ayi, koma mundu sakana koza kupulumuka izo.
One morning, the Lord woke me up and said, get up, Yana Sabine, you tell him.
Mau modzi, ambuyana nidzusa ine anati, pita uko Musabino Canyon.
I took a piece of paper and my Bible.
Ine ndinatenga chiduswa cha pepala. The Bible langa.
The wife said, where are you going?
Nkazanga anati. Kodi iwe ukupita kuti?
I said, I don't know. I'll tell you when I come back.
Ine ndinati, ine sindikudziwa. Ine ndikuza iwe, pamene ine nditi ndibweleko.
I went up in the canyon, climbed up where the eagles was flying around.
Ine ndinapita pamwamba mu canyon. Ndinakwera pamwamba, pamene mphungu zinali kuuluka, mozungulira.
I was watching some deer standing there.
Ine ndinali kuyangana gwape wena.
I knelt down to pray and raised up my hands, and a sword struck my hand.
Ine ndinagwera pansi kuti ndipemphere, ndipo ndinakweza mwamba manja anga, ndipo lupanga linakhudza dzanja langa.
I looked around, I thought, what's that? I'm not beside myself. Here's that sword in my hand, bright, shiny, glistening in the sun.
Ine ndinayangana pozungulira, ine ndinaganiza, nchiani chimenecho. Ine sindili pambali pandekha, apa pali lupanga ilo mdzanja langa lowala kunganima likunyezimira mudzuwa.
I said, now there's not people in miles me way up here in this canyon. Where could that come from?
Ine ndinati, tsopano kulibe wanthu miles kuchokera kwa ine kutali kuno mu canyon iyi. Izo zingakoze kuchokera kuti?
I heard a voice that that's the king's sword.
Ine ndinamva liwu linati, ilo ndi lupanga. La mfumu.
I said, a king knights a man with a sword.
Ine ndinati, mfumu ama mupatsa mundu udindo ndi lupanga.
The voice come back said, not a king's sword, but the king's sword.
Amen.
The word of the Lord.
Iye liu, linabwelela linati, osa ndi lupanga la mfumu, koma lupanga la amfumu mau ambuye.
Said, fear not. It's only the third pull. It's the vindication of your ministry.
Anati, usaope ai, ndichikuwa kachachitatu basi. Ndikuwa kutsimiki zira kwa utumiki wako.
I was going hunting with a friend, not knowing what was going to happen.
Inendinali kupita kwa kasaka ndi mzanga. Osa dziwa jimenejika nati chichitike.
And someone called me, the one that criticized me about that picture of the angel of the Lord, the one that took it.
Ndipo wina wake anandita na ine. Yemwe anka nditsutsa ine za chitunzi chija cha mngelo wa mbuye yemwe anachijambula icho.
I had to go to Houston about his son, or he's going in the death row, he's going to be killed in a few days.
Ine ndinachita kupita ku Houston pa zokhuza mwana wake pakuti iye anali kupita munzere wa imfa ndipo anali woti akaphedwa mumasiku pang'ono.
He met me there and threw his arms around me and said, think the very man that I criticized comes to save my only son.
Ndipo iye anakomana nane ine mmenemo ndipo anatambasula mikono yake kundikumbatira ine anati taganizani munthu yemweyo ine ndimamutsutsa akubwera kuti adzamupulumuse mwana wanga yekhayo.
You mean society give me a but the golden Oscar, whatever you want to call it, for saving a life?
Bungwe la zaumunthu linandipatsa ine chimene iwo amachitcha Oscar kapena chilichonse chimene inu mukufuna kuti muchitche icho chifukwa chopulumutsa moyo.
Then we went back. I went up in the mountain to hunt.
Ndiye ife tinabwerera. Ine ndinapita pamwamba pa phiri kuti ndikasake.
There, Brother Fred and I, one morning when I walked out.
Uko mbale Fred ndi ine. Mawawina pamene ndinkayenda.
Yes, I'd already got my javelina and I looked and seen the place where we went. I said, Brother Fred, go over on that mountain early in the morning now, about to break a day, and I'll get on the other.
Ndipo ine ndinali nditapeza kale njiri yanga. Ndipo ine ndinayang'ana. Ndipo ndinaona kumalo kumene izo zimapita. Ine ndinati mbale Fred, pita kupiriro molawirira mawa tsopano. Pafupi kutulukira kwa tsiku. Ndipo ine ndipita palinalo.
I won't shoot at the hog, won't kill him, but if they start over this way that hurt, I'll shoot in front of them and run them back.
Ine sindini ndiwombere panguluweyo. Sindipa iyo. Koma ngati izo ziyamba kubwerera kumbali iyi guluilo, ine ndikaombera kutsogola kwa izo. Ndikuzithamangitsa izo kuti zibwerere.
Brother Fred went out there and there's no hogs.
Mbale Fred anapita uko ndipo kunalibe nguluwe.
He waved at me and I seen it went down in the canyon, some big chasms. Sun is just coming up.
Iye anagwerezera kwa ine ndipo ine ndinaona. Ine ndinapita musi mu canyon. Mapombo ena akulu. Dzuwa linali likutuluka kumene.
I come around the other side of the hill not thinking nothing about the prophecy. Sit down. Waiting, resting, I thought, what happened to those hogs?
Ine ndinabwera kuzungulira mbali ina ya phiri, osalingalira kanthu zokhuza mauneneri. Ndinakhala pansi kuyembekezera, kupumula. Ine ndinaganiza, nchiani chinachitika kwa nguluwe zija?
I picked up my, sat down like Indians do, you know, cross-legged.
Ine ndinanyamula yanga, ndinakhala pansi monga mwenye amachitira, inu mukudziwa, kupinga sitsa miendo.
I looked on my overhaul leg and there was a bullheader.
Ine ndinayang'ana pamwendo wanga wa ovolosi ndipo apo panali namutu wa ng'ombe.
I picked it up. I said, that's strange.
Ine ndinachichotsa icho ndipo ine ndinali izo ndi zachilendo.
Here I am about 40 miles northeast of Tucson.
Ine ndili kuno pafupi miles makumi anayi kumpoto cha kummawa.
There's my little boy Joseph sitting there waiting for me.
Apo pali nyamara wanga wa ngono Joseph wakhala uko akundiyembekeza ine.
And as I started to look, I seen a herd of hogs come out about 1,000 yards from me up on a mountain.
Ndipo pamene ine ndinayamba kuti ndiziyang'ana, ine ndinaona gulu la nguluwe zikubwera apo pafupi mayadi chikwi kuchokera kwa ine pamwamba pa phiri.
I told the bullheader down, I said, I'll get him.
Ine ndinaponyera namutu wa ng'ombeyo pansi. Ine ndinati, ine ndikazipeza izo.
I'll go get Brother Fred and I'll hang up a piece of paper to let know which way to go on this old cotilla here and we'll get Brother Fred.
Ine ndipita ndikamutenge mbale Fred. Ndipo ine ndipachika chiduswa cha pepala kuti ndimudziwise njira yodadzere mu okotilo muno. Ndipo ife tikamupeza mbale Fred.
I started up the mountain running as hard as I could on the other side.
Ndipo ine ndinawiyamba kukwela piri ndikuthamanga zolimba monga ine ndikanatela kumbali inayo.
All of a sudden, I thought somebody shot me.
Zonse mwadzidzidzi ine ndinaganiza kuti wina wake anandiwombera ine.
I never heard such a blast that shook the whole country.
Ine sindinayambe ndamvapo kuphulika koteroko iko kunagwedeza dziko lonse.
And what it did, standing before me was seven angels in a cluster.
Ndipo pamene iko kunatero atayima patsogolo pa ine anali angelo asanu ndi awiri mukuundana.
I met Brother Fred and Emily later, said, what was it?
Ine ndinapezana naye mbale Fred ndiwo kanthawi kotsatira anati chinali chiyani chija.
That was it.
Ne ndinati chijachi chinali ichi.
What are you going to do?
Muchita chiyani inu?
Return home.
Bwelera kunyumba.
For thus saith the Lord, the seven mysteries that's been hid in the Bible all these years.
Pakuti ndi atero ambuye zinsinsi zisanu ndi ziwiri zimene zakhala zitabisika mu Bible zaka zonse izi.
These denominations and everything. God is going to open those seven mysteries to us in the seven seals.
Zipembedzo izi ndi chilichonse. Mulungu akuti akatsegule zinsinsi zisanu ndi ziwiri zimenezo kwa ife muzisindikizo zisanu ndi ziwiri.
There was that circle coming up from the earth like a mist forming.
Apo panali mkombelo uja ukukwela kuchokela pa dziko ngati kupangika kwa mthunzi.
When it did, it went from up into the mountain, began to circle on westward from the way it come.
Pamene iwo unatero, iwo unakwela pamwamba pa piri. Unayamba kupanga mkombero ukunka chakumadzulo komwe iwo unachokera.
Science found it after a while, 30 miles high and 25 miles across, just exactly in the circle of the pyramid.
Science inaupeza iwo patapita kanthawi. Mailos makumi atatu mwamba ndi mailos makumi awiri ndi asanu chopingasa ndende basi mwamkombero wa piramidi.
And the other day standing there, turned the picture to the right, and there's Jesus. As he was in the seven church ages.
Ndipo tsiku lina nditayima pamenepo ndinatembenuzira chithunzicho kumanja ndipo apo pali Yesu monga iye anali mumibado isanu ndi iwiri ya mpingo.
The white wig on, showing supreme deity.
Atavala tsitsiro yela, akusonyeza umulungu wapamwamba.
He's Alpha and Omega. He's the first and the last.
Iye ndi Alpha ndi Omega. Iye ndi woyamba ndi wotsiriza.
He is the supreme judge of all eternity. Standing there to confirm the message of this hour.
Iye ndi woweluza wapamwamba wa umuyaya wonse. Atayima pamenepo anatsimikizira uthenga wa ora lino.
And there shall be light about the evening time. What's it all about? What was it?
Ndipo kudzakhala kuli kuwala cha mu nthawi ya madzulo. Kodi zonsezo ndi zachiyani? Chinali chiyani icho?
I went westward.
Ine ndinapita cha kumadzulo.
Upon that same mountain, passing up with Banks Woods there.
Pa phiri lomwelo ndikudutsapo ndi Banks Woods kumeneko.
To throw up a rock, say to Mr. Woods, thus saith the Lord, you'll see the glory of God.
Anati ponyela mwala mwamba nena kwa bambo Woods pakuti atero ambuye iwe uona ulemelero wa Mulungu.
The very next day, standing there, a whirlwind came down and blasted the mountains out.
Tsiku lotsatira lomwe nditayima pamenepo kamvulumvulu anabwera pansi ndipo anawaphulisa mapiri.
Rocks cut the top of the trees off about 3 or 4 feet above my head.
Miyala inadula nsonga za mitengo pafupi mapazi atatu kapena anayi pamwamba pamutu wanga.
Made 3 big blasts. The brothers come run over.
Kunapanga kuphulika kutatu kwa kukulu ndipo abale anabwera uku akuthamanga.
There was about 15 men standing there, preachers and everything else.
Analipo pafupi amuna khumi ndi asanu atayima pamenepo alaliki ndi china chilichonse.
What was it? He said, what was it?
Kodi chinali chiyani icho? Yanadi, kwani chinali chiani icho?
I said judgment is striking the west coast.
Inendinati, chiweluzo chikukanda gombe la kumadzulo.
About 2 days after that, the earthquake almost sunk Alaska.
Pafupi masiku awiri zitachitika izo, chivomezi chinali pafupi kuti chimize Alaska.
What is this light up on Sunset Mountain in the Coronado Forest of Arizona?
Kuwala uku ndi chiyani pamwamba pa phiri la Sunset mu nkhalango ya Coronado ya ku Arizona?
What is this strange thing that happened up there that the people have been driving east from west picking up the rocks that laid around there were struck?
Ndi chiyani chinthu cha chiyendo ichi chimene chinachitika kumtunda kumeneko, chimene wanthu akhala kuyendetsa wakummawa kuchokera kumadzulo kukatola miyala imene inali kozungulira konseko kumene icho chinakanda?
And every one rock has three corners on it that it tore off.
Ndipo umodzi uliwonse wa iyo, mwala umodzi uliwonse uli ndi ngodya zitatu pa iwo umene icho chinaswa.
Three are one.
Atatuwo ndi mmodzi.
They're laying on desks on paperweights across the nation.
Iyo ili pa madesiki pa zotsinjira mapepala kufuko lonseli.
What is this strange thing up on Sunset Mountain in the Coronado Forest?
Nchiyani chinthu cha chilendo ichi pa phiri la Sunset mu nkhalango ya Coronado?
Junior Jackson listening in. You remember the dream he had at Don Turpin, going towards the setting of the sun.
Junior Jackson, akumvetsera kuno. Inu mukukumbukira loto limene iye anali nalo, limene ine ndinalitanthauzira, ndikupita cha kolowera kwa dzuwa.
And this happened on Sunset Mountain.
Ndipo izi zinachitika pa phiri la Sunset.
It's the evening time. Sunset time.
Ndi nthawi ya madzulo, nthawi ya kulowa kwa dzuwa.
The sunset message to the setting of history.
Uthenga wa kulowa kwa dzuwa, kupyolera mukutha kwa mbiri ya kale.
A setting of prophecy, brother, being fulfilled.
Kutha kwa uneneri kani, kukhala zikukwaniritsidwa.
And it shall be light at the evening time up on Sunset Mountain in the Coronado Forest, 40 miles north of Tucson.
Ndipo kudzakhala kuli kuwala pa nthawi ya madzulo pa phiri la Sunset mu nkhalango ya Coronado, miles 49 kumpoto kwa Tucson.
Get on the map and see if Sunset Peak there. That's exactly where it happened. I never know it till the other day.
Kafikeni pa mapu ndipo mukaone ngati nsonga ya Sunset yapo. Ndi ndende kumene izo zinachitikira. Ine sindinali kuzidziwa konse izo mpaka tsiku lina.
Everything that shall never die, it's constantly unrolling itself.
Chilichonse chimene icho sichidzafa konse, icho chikungodzifunyulula chokha mopitiriza.
From the very thing happening to the picture being Jesus standing looking at us, and now exactly on Sunset Mountain.
Kuchokera kuchinthu chomwecho chikuchitika mpaka kuchithunzi cha kukhala Yesu atayima akuyang'ana pa ife, ndipo tsopano ndende pa phiri la Sunset.
And the sunset light, the evening light, has come.
Ndi kuwala kwa kulowa kwa dzuwa, kuwala kwa madzulo kwafika.
God vindicating himself.
Mulungu akutsimikizira yekha.
What is it? It is the facts that God and Christ are one.
Nchiyani ichi ndizoona kuti Mulungu ndi Khristu ali mmodzi.
The white, how many seen it? The white wig upon him as we talked in Revelation 1.
Yoyela. Ndiangadanaliona ilo tsisi lovala loyela pa iye monga ife tinayankhula mu chivumbulutso 1.
The supreme deity.
Mwaona umulungu wapamwamba.
Supreme authority.
Ulamuliro wapamwamba.
No other voice, no other God, no other nothing.
Palibe liulina, palibe mulungu wina, palibe chindu china.
In him dwells the fullness of the Godhead bodily.
Mwaiye muli chidzalo cha umulungu mtupi.
The angels themselves was his wig. Amen. What's happened up on Mount Sunset? God confirming his word. That's what all this noise is about.
Angelo yuome, analitsi silovala lake. Amen. Nchiani chinachitika pa phiri la Sunset, Mulungu kutsimikizira mawu ake. Ndi chifukwa chomwe phokoso lonseli lili.
Notice God fulfilling his promised word again of Revelation 10, 1-7.
Zindikirani, ndi Mulungu akukwanilisa mawu ake olonjezedwa kachiwiri. Achivumbuluso 10:1-7.
And in the days of the sounding of the seventh angel's message, the mystery of God should be finished.
Ndipo mumasikwa kuomba kwa utenga wangelo wachisaundi chiwiri, chinsinsi cha Mulungu chiyeni la kuti chitsirizidwe.
The hidden mystery of Revelation 10:1-7, the last message to the last church age.
Chinsinsi chobisika cha chivumbuluso 10:1-7, utenga wotsiriza
fulfills exactly in this age, St. Luke 17:30, the day when the Son of Man shall be revealed.
Zikukwanilisa ndende mumbado uno, Luka woyela 17:30, tsiku limene mwana wa munthu adzaululidwe.
There shall rise false prophets and false Christ, show great signs and wonders, insomuch as to deceive the elected, if possible.
Ndipo kudzauka aneneri onyenga ndi a Kristu onyenga, kusonyeza zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa, mochuluka kuti zikanati ziwanyenge osankhidwa ngati nkotheka.
The people still in doubt. And as usual, the church is just as puzzled.
Wanthu akadali mu kukaika. Ndipo mwachizolowezi, mpingo ulimonga wodabwa basi.
And the science, all through Tucson, yet the writing pieces and putting the paper.
Ndipo science konse ku Tucson yense panobe iwa kulemba ziduswa ndi kuzika mu pepala.
Way back around Mount Lemmon, them big cameras didn't see it rising up from where we were standing.
Kumbuyo komwe uko pa phiri la Lemmon, makamera akulu awo sana waone iwo akukwela mmwamba kuchokela pamene ife tinali titayima.
Drifting on towards the west, showing the time is over. It can't go but a little piece there. It's at the west coast.
Kuseserekela chakumadzulo, kusonyeza kuti nthawi yatha. Izo sizingakonze kupita koma chiduswa chaching'ono mmenemo zili kugombe la kumadzulo.
Judgment struck just in the very way it went.
Chiweruzo chinangokantha mwanjira imene icho chinapitira.
Going right up over Phoenix and right on across. On to Prescott and across the mountains to the west coast.
Kupita kumene mwamba pa Phoenix ndi modutsa kumene mpaka ku Prescott ndi kudusa mapiri mpaka kuchigwa cha kumadzulo.
Right on up into, where was they going? Right on up into Alaska. And she's thundering, heading right that way.
Kupitirirabe mpaka kodi wanali akupita kuti kukwela kumene mpaka mu Alaska ndipo iye akubingula kulunjika kumene njira imeneyo.
And the observatories and all of them in Tucson are still asking research of science, trying to find out what it is.
Ndipo zoyangana mwamba ndi onse iwo mu Tucson akadafunsabe ofufuza za science akuyesa kuti apeze chimene icho chiri.
So high there can't be fog, mist or nothing up there.
Pamwamba kwambiri mwakuti sikungakhoze kukhala chifunga, nthunzi kapena kanthu kena mwamba umo.
What did it? Where's it at?
Nchiani chinachita izo? Kodi ziri kuti izo?
They're just as puzzled at that supernatural halo hanging there in the sky as it was when the Magi's come in following a star saying, where is he? That's born king of the Jews.
Iwo angokhala odabwitsidwa ndi kuwala kwa uzimuko kutapachikika patali mu mlengalenga monga iwo anali pamene akasida ankabwera akutsatira nyenyeza kuti ali kuti iye yemwe wabadwa ali mfumu ya Ayuda.
What was it? God fulfilling his word.
Chinali chiyani icho? Mulungu kukwanilitsa mawu ake.
There shall rise a star out of Jacob.
Ndipo kudzatuluka nyenyezi kuchokera kwa Yakobo.
And the God of heaven promised the evening time would have evening light.
Ndipo Mulungu wakumwamba analonjeza kuti nthawi ya madzulo ikanati idzakhale ndi kuwala kwa madzulo.
3 years ago this mystery was a prophecy. What time is it, sir? But now it's history.
Zaka zitatu zapitazo chinsinsichi chinali uneneri. Ndi nthawi yanji ino bwana? Koma tsopano ndi mbiri yakale.
It's past. The promise is fulfilled.
Izo zadutsa. Lonjezo lakwaniritsidwa.
What time is it, sir? What's this attraction? God fulfilling his word.
Ndi nthawi yanji ino bwana? Ndipo nchiyani chokopa ichi? Mulungu akukwaniritsa mawu ake.
He's the same yesterday, today and forever. Let us pray.
Iye aliyemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tiyeni tipemphere.
Dear God, I have helped the people at length much longer than I intended.
Wokondedwa Mulungu, ine ndawagwira anthuwa mwapatali motalika kwambiri kuposa momwe ine ndinalinga.
I pray, God, that something was said or done that will cause people out everywhere to understand.
Ine ndikupemphera Mulungu kuti china chake chikananenedwa kapena kuchitidwa chimene chili chiwapangise wanthu kunja kulikonse kuti amvetse.
And by seeing and understanding they might believe that thou art the true Christ.
Ndipo pakuona ndikumvetsa iwo akhoze kukhulupirira kuti inu ndinu Khristu woona.
And the words that's being confirmed is the confirmation of his word being perfect and being fulfilled in its season.
Ndipo mawu amene akukhala kutsimikizilidwa ndi kutsimikizira kwa mawu ake kukhala angwiro ndi kukhala akukwaniritsidwa mu nyengo yake.
Now, Lord Jesus, from your own words, you said that the world would be in a Sodom condition.
Tsopano Ambuye Yesu, kuchokera mu mawu anu omwe, inu munanena kuti dziko lidzakhala mu chikhalidwe cha Sodomu.
We know that, we can look at it.
Ife tikudziwa izo, ife tikukhoza kuyang'ana pa izo.
And you said in that day, as it was in Sodom, there were 3 messengers sent to the Gentile and Hebrew world.
Ndipo inu munati mu tsiku limenelo monga zinali mu Sodomu, uko kunali amithenga atatu anatumidwa kudziko la mitundu ndi a Hebrew.
And one of them, which was God himself, the Son of Man.
Ndipo mmodzi wa iwo yemwe anali Mulungu mwini wake mwana wa munthu.
Revealed himself in a human form and performed a miracle insomuch that told Abraham what Sarah was doing behind him in the tent.
Anadziulula yekha mu maonekedwe au munthu ndipo anachita chozizwitsa mochuluka kuti anamuza Abrahamu zimene Sara anali akuchita kuseri kwa iye mu hema.
You said it would repeat again when the whole Gentile world would be in a Sodom condition. And we're here, Lord.
Inu munati izo zikanati zidzabwereze kachiwiri pamene dziko lonse la mitundu likanati lidzakhale mu chikhalidwe cha Sodomu. Ndipo ife tili pano, Ambuye.
Other prophecies confirming the same thing of sending Elijah in the last days, the spirit of Elijah upon the earth.
Mauneneri wena akutsimikizira chinthu chomwecho za kutumiza Eliya mu masiku otsiriza mzimu wa Eliya pa dziko lapansi.
To bring the hearts of the fathers or the children back to the fathers.
Kuti ubweretse mitima ya makolo kapena wana kubwelera kwa makolo.
Now pray, God, at this hour, that you will confirm your word, that you are the same yesterday, today, and forever.
Ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti ora lino kuti inu muwatsimikizile mawu anu kuti inu muli yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
Grant it, Father. They are all yours.
Perekanizo Atate, iwo onse ndi wanu.
I pray that you'll grant these blessings and confirm what's been said for the glory of God in the name of Jesus Christ. Amen.
Ine ndikupemphera kuti inu mupereka madalitso awa ndi kutsimikizira zimene zanenedwa kwa ulemerero wa Mulungu mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
To speak a word? Amen. Confirm a word is God.
Kuti uyankhule mawu ndi munthu. Kutsimikizira mawu ndi Mulungu.
To say something is one thing. God to do it is another thing.
Kuti unene china chake ndi chinthu chimodzi. Mulungu kuti achichite icho ndi chinthu china.
God don't need any interpreter. He does his own interpretation.
Mulungu samasowa wotanthauzira aliyense. Iye amachita kutanthauzira kwake kwake.
Now we're fixing to have a prayer line to pray for the sick. God willing.
Tsopano ife tikukonzekera kuti tikhale ndi mzere wa pemphero. Kuti tipempherere wodwala Mulungu akalola.
And we know that there's no one, no man, no woman, no human being, no angel that can heal you. For God has already did it.
Ndipo ife tikudziwa kuti palibe mmodzi, palibe munthu, palibe mkazi, palibe munthu wokhalapo, palibe mngelo yemwe angakhoze kukuchizani, pakuti Mulungu anachita kale izo.
He made the preparation. The only thing you have to do is receive it.
Iye anapanga kukonzekera. Chinthu chokha chimene inu muyenera kuchita ndi kuzilandira izo.
There's no man, no angel, no nothing. Not even God himself can forgive you for your sins. It's already done. Jesus did that at the cross.
Palibe munthu, palibe ngero. Palibe chinthu osatingakhale Mulungu mwini wake angakhoze kukukhululukirani inu pa machimo anu. Izo zonse zinachitidwa kale. Yesu anachita izo pa mtanda.
But it'll never prosper you anything or profit you anything until you accept it.
Koma izo sizidzakuthandizani konse inu, kapena chilichonse, kapena kukupindulirani inu chilichonse, mpaka inu mutazivomereza izo. Ukuona?
The only thing can be done is orders that's been given by God for believers to lay hands on the sick.
Chinthu chokha chimene chingakhoze kuchitidwa ndi malangizo amene aperekedwa kale ndi Mulungu kwa okhulupirira kuti aziyika manja pa odwala.
That's been through the ages they've done that, through revivals, and they've called it God.
Izo zakhala zili kupyola mu mibado. Iwo achita zimenezo kupyola mu zitsitsimutso ndipo iwo ankazitcha izo Mulungu.
Abraham seen many signs, but there come a time when Abraham saw his last sign just before Sodom was burned.
Abrahamu anaona zizindikiro zochuluka koma kunadza nthawi pamene Abrahamu anaona chizindikiro chake chotsiriza Sodomu asanati awotchedwe kumene.
That was God manifesting himself in the form of a man.
Ndipo izo anali Mulungu akudzionetsera iye yekha mwa maonekedwe a munthu.
You believe that?
Kodi inu mukukhulupirira izo?
Did Jesus say it would repeat?
Kodi Yesu anati izo zikanati zidzabwereze?
Now how many in here and out in radio or out on the telephones across the nation, if you're still listening in, get ready now for prayer. Be praying.
Tsopano, ndi angati mkati muno, ndi kunja mu wireless, kapena kunja palamia, kudutsa fukoli. Ngati inu mukumvetserabe kuno, konzekerani tsopano kupemphero. Khalani mukupemphera.
You've got these handkerchiefs here?
Ndipo inu amene muli ndi mipango ipano.
I cannot tell God what to do. No, far be it from me even trying it.
Tsopano, ine sindingakhoze kumuwuza Mulungu choti achite. Ayi, izo zikhale kutali ndi ine ngakhale kuyesera izo.
He's sovereign, he does what he wants to.
Iye ndi wochita mwa yekha. Iye amachita zimene iye akufuna kuchita.
I can only obey, and I only can say what he says.
Ine ndikhoza kungomvera, ndi kungokhoza kunena zimene iye anena.
And now, they're standing around the walls, they're packed in, it's congested.
Ndipo tsopano, iwo ayimirira kuzungulira makoma, iwo adzazana mkati athinana.
I wonder if we could ask God on these words, what is this attraction?
Ine ndikudabwa ngati ife tikanakhoza kumufunsa Mulungu pa mawuwa ndi chiyani chokopa ichi.
If God would move among us again, there may be strangers here, and move among us and show his blessed face among us.
Ngati Mulungu anganadaye ende pakati pathu kachiwiri, pakhoza mwina kukhala alendo pano. Ndikuyenda pakati pathu, ndikusonyeza nkhope yake yodala pakati pathu.
Show his spirit here.
Kusonyeza mzimu wake pano.
Show that he's the same yesterday, today, and forever.
Kusonyeza kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
That every one of us, after these two strong messages, could believe it to be so. Could you do it? All right?
Kuti aliyense wa ife adatha mauthenga awiri amphamvu awa, akanakhoza kukhulupirira izo kuti zili chomwecho. Kodi inu mungakhoze kuchita izo? Chabwino.
Instead of calling a prayer line then, hot, congested, standing against wall.
Malo mwakuita na nzere wa pemphero ndiye, kwatentha tadzazana oyima makoma.
Well, look around this way to call my prayer line. You couldn't do it, but standing there.
Ine ndikuyang'ana mbali kuti ndidane mzere wanga wa pemphero, iwe sungakhoze kuchita izo, kuona atayimapo.
Could I call it this way? Your sick cots, everything else laying, you couldn't do it.
Kodi ine ndikanati ndidane iwo mbali iyi, odwala anu, machira, chinthu chilichonse atagona, sungakhoze kuchita izo.
So sit where you are and believe God.
Chodero, kalani pamene inu mulipo. Ndipo mukhulupirire Mulungu.
If you do have a prayer card, hold it. It'll be good.
Ngati inu muli nalo khadi la pemphero, ligwireni ilo. Zikhala zili bwino.
We'll get to you if you want to come to a line. But you don't have to come to a line.
Ife tifika kwa inu, ngati inu mukufuna kuti mubwere kudzera munzere. Koma inu simukusowa kubwera kudzera munzere.
That Mr. Shepherd last Sunday night never come through no line.
Bambo Shepherd aja la Mulungu latha usiku sana bwere konse kudzera munzere.
I don't guess he had a prayer card.
Ine sindiri kulingalira kuti iye anali ndi kadi la pemphero.
Is Mr. Shepherd here tonight?
Kodi Bambo Shepherd ali muno usiku uno?
Where is he? Is he here? He's in the back.
Kodi ali pati iwo? Kodi iwo ali muno? Iwo ali kumbuyo?
Do you have a prayer card, Mr. Shepherd? You didn't.
Kodi inu munali ndi kadi la pemphero Bambo Shepherd? Inu munalibe? Iwo analibe.
Sitting right there again tonight. That's a good place to be, Mr. Shepherd.
Iwo akhala kumbuyo komweko kachiwiri usiku uno. Ndiwo malo abwino kukhalapo mbale Shepherd.
Not only have to be there, but just have faith.
Osatikokha kuti muyenera kukhala pamenepo, koma ingokhala ani ndi chikhulupiriro.
Well, remember, a little woman touched his garment, and he felt it.
Pakuti kumbukirani, mkazi wang'ono anakhudza chovala chake, ndipo iye anamverera izo.
And he's the same yesterday, today, and forever.
Ndipo iye ali yemweyo dzulo, lero, ndi kwa nthawi zonse.
And a Hebrew letter in the New Testament said that he's a high priest tonight that can be touched by the feeling of your infirmities.
Ndipo kalata ya Hebrew, muchipangano chatsopano, ananena kuti iye ndi wansembe wamkulu usiku uno yemwe akhoza kukhudzidwa ndi kumverera kwa zifuko zanu.
You believe that? Have faith then.
Kodi inu mukukhulupirira izo? Khalani nacho chikhulupiriro ndiye.
Don't doubt it. Believe it. And it'll come to pass.
Musati mukayike izo, khulupirirani izo. Ndipo izo zifika pochitika.
You can have what you've asked for if you can believe it. But you got to believe it.
Inu mukhoza kukhala nazo zimene inu mwazipempha, ngati inu mungakhoze kukhulupirira izo. Koma inu muyenera kuti mukhulupirire izo.
Will you do it? Will all of you believe it?
Kodi inu muchita izo? Kodi nonse inu mukhulupirira izo?
How many will believe it now? God bless you.
Ndi angati adakhulupirire izo tsopano? Mulungu akudalitseni.
I don't know who's who. I don't know none of you.
Ine sindikudziwa ndani ndi ndani. Ine sindikudziwa aliyense wa inu.
It's not my business to know any of you. It's God's business to know these things.
Iyo, si nchito yanga kuti ndikudziwe nali yense wa inu. Iyo ndi nchito ya Mulungu kuti azidziwa zinthu izi.
But he will do it if you believe it. Will you believe it now?
Koma, iye achita izo ngati inu muti mukhulupirire izo. Kodi inu mukhulupirira izo tsopano?
Now, dear God, surely we're not a bunch of hybrid Christians. We shouldn't be. Somebody has to be petted and babied.
Tsopano wokondedwa Mulungu. Zedi ife sindife gulu la Kristu la hybrid. Ife stiene la kukhalatiri. Wina wake yemwe ayenera kuti azisasatizidwa ndi kuleredwa.
You don't have that kind, Lord. You have rugged believers.
Inu mulibe antundu umenewa mbuye. Inu mulinao okhulupirira opirira.
The very presence of God sets a man's heart on fire.
Kukhalapo kumene kwa Mulungu kumaika mtima wa munthu pa moto.
Like Abraham. He believed God.
Monga Abraham. Iye anakhulupirira Mulungu.
You made yourself known to him. Then you appeared to him and performed a sign. And he believed you.
Inu munadzipangisa nokha kudziwika kwa iye. Ndiye inu munaonekera kwa iye ndipo munachita chizindikiro ndipo iye anakukhulupirirani inu.
He turned his body back to a young man and also his wife, which his wife was part of his own body.
Inu munatembenuza thupi lake kubwerera ku unyamata ndiponso mkazi wake. Chimene mkazi wake anali gawo la thupi lake lomwe.
Then come forth the new child, the promised son.
Ndiye kunabwera mwana watsopano, mwana wolonjezedwa.
God, you promised that it'd be the same thing in this day.
Mulungu inu munalonjeza kuti izo zidzakhala zinthu zomwezo mutsiku lino.
I pray that you'll confirm this word.
Ine ndikupemphera kuti inu mutsimikizire mawu awa.
And we'll deal right on that one promise there, that it will be like it was in Sodom. Just before Sodom was burnt and judgment struck Sodom, the Gentile world.
Ndipo ife tichita palonjezo limodzi lomwelo ilo apo, kuti izo zikhale monga izo zinali mu Sodom. Sodom asanati awotchedwe kumene. Ndipo chiweruzo chinakantha Sodom, dziko la mitundu.
So judgment is fixing to strike the Gentile world.
Chotero, chiweruzo chili kukonzekera kuti chikanthe mdziko la mitundu.
And the Jews got 3.5 more years through the period of tribulation, Jacob's trouble, the continuing of the 70 weeks of Daniel.
Ndipo Ayuda alinazo zaka zina zitatu nditeka kuti adutse nthawi ya chisautso. Vuto la Yakobo kupitiriza kwa masabata 72 a Daniel.
But the Gentiles are numbered. It's time to go.
Koma a mitundu awerengedwa ndi nthawi ya kupita.
And you give that sign and you said it would be again.
Ndipo inu munapereka chizindikiro chimenecho. Ndipo inu munati icho chikanati chizakhalenso.
Grant it, God. We're in your hands. Do with us as you see fit. In Jesus Christ's name, amen.
Perekani izo Mulungu. Iwo ali ife tili mu manja anu. Chitani ndife monga inu mukuona zoyenera. Mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
Now, don't be nervous. What would it be if I was nervous?
Sobano, musati mukhala manjenje. Zikanati zikhale zotani ngati ine ndikanakhala wa manjenje.
Now I'm making a thing here that it has to depend on the sovereignty of God.
Sobano ine ndikupanga chinthu pano chimene chiyenera kudalira pa kuchita mwa yekha kwa Mulungu.
But why do I do this?
Koma nchifukwa chiyani ine ndikuchita izi?
He said it would be. That settles it.
Iye anati izo zikanadzakhala. Izo zikukhazikitsa icho.
And if he makes himself that confirmed like that before you, well, can't you believe him? Certainly.
Ndipo ngati iye akudzipanga yekha chimenecho, kutsimikizira monga choncho pamaso panu, chabwino kodi inu simungakhoze kumukhulupirira iye? Ndithudi.
You just have faith now and believe.
Inu mungokhala nacho chikhulupiriro tsopano ndi kukhulupirira.
Let me just look around, see where the Holy Spirit will lead, what he'll do.
Ndiloleni ine ndingo yanga na pozungulira. Ndione kumene mzimu woyera kuti unditsogolere. Chimene iye atachite.
I don't know what he'll do. That's up to him.
Ine sindikudziwa chimene iye atachite. Izo zili kwa iye.
But if you just only have faith, only believe, all things are possible to them that believe.
Koma ngati inu muli mungokhala nacho chikhulupiriro, kungokhulupirira, zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene akhulupirira.
All of you believe that, raise up your hands and say, I do believe it. With all my heart, I believe it.
Kodi nonse inu mukukhulupirira izo, kwezani mwamba manja anu ndi kuti, ine ndikukhulupirira izo. Ndi mtima wanga wonse, ine ndikukhulupirira izo.
Now three will be a confirmation. If he'll do it three straight times to prove you that it's right.
Tsopano, katatu kakhala kutsimikizira. Ngati iye atachite izo nthawi zitatu zolunjika, kuti akutsimikizireni inu kuti izo ndi zolondola.
I don't care where you are, who you are, you just have faith and believe.
Ine sindikusamala kumene inu muli, yemwe inu muli, inu mungokhala nacho chikhulupiriro ndipo mukhulupirire.
I don't stir in.
Tsopano musati, musati mugwedezeke apo.
Lady, praying, I don't know. You just sit where you're at. You don't have to come.
Mbali, dona, akupemphera. Ine sindikukudziwani inu. Inu mungokhala pamene muli. Inu simukusowa kuti mubwere.
I don't know you, but you're holding a little girl in your hand or in your lap.
Ine sindikukudziwani inu. Koma inu mwagwirizira msungwana wang'ono mdzanja lanu. Kapena pachilolo panu.
I'm a total stranger to you. And the little girl looks normal. She looks well.
Nine mlendo kwa tundu kwa inu. Ndipo msungwana wang'ono yo akuoneka wabwino bwino. Iye akuoneka wabwino.
She's a pretty little girl, a little red-headed girl.
Iye ndi msungwana wang'ono wokongola. Msungwana wang'ono wamutu wofira.
Looking here at her, she don't look like she's crippled or anything. I don't know what's wrong with her.
Ine ndikuyangana pano kwa iye. Iye sakuoneka ngati ndi wolumala kapena chilichonse. Ine sindikudziwa chimene chili vuto ndi iye.
Might not be for the child, it might be for you.
Zikoza kusakhala za mwanayo, zikoza kukhala za inu.
But I just happened to see you sitting there, that child praying.
Koma ine ndinangopezeka ndikukuonani inu mutakhalapo muli ndi mwana ameneyo ndipo mukupemphera.
I have to talk to you a minute to catch your spirit, like Jesus said to the woman, bring me a drink.
Ine ndinayenera kuyankhula ndi inu kwa miniti kuti ndikugwire mzimu wanu monga Yesu ananena kwa mkazi ndibweretsere ine akumwa.
Just to figure out one person.
Mwaona kungoti ndidziwe za munthu mmodzi.
Brother Bryant and I'm sitting here, I know these people sitting here. They may be needy too, but you as a stranger.
Mbale Bryant, ndiawa akhalapanowa. Ine ndikuwadziwa anthu awa amene akhalapanowa. Iwo akhoza kukhala osowa na onso, koma inu munali mlendo.
Do you believe me to be God's prophet?
Kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wa Mulungu?
Do you believe these things that you've heard tonight is the truth?
Kodi inu mukukhulupirira zinthu izi zimene inu mwazimva usiku uno ndi choonadi?
Now, if God will reveal to me something that you've done.
Tsopano, ngati Mulungu adaulule kwa ine, china chake chimene inu mwachita.
Or something you ought not have done. Or something's wrong with you. Or what your desire is. You'll know where it's true or not, won't you?
Kapena china chake chimene inu simunayenera kuti muchichite. Kapena china chake chili cholakwika ndi inu. Kapena chimene chokhumba chanu chili. Inu mudziwa ngaticho chili choona. Kapena ayi simutero inu.
And if he'll do that, will it confirm his word that he's the same yesterday, today, and forever? And at St. Luke 17:30 is being manifested?
Ndipo ngati iye atachita izo. Kodi izo zitsimikizira mawu ake kuti iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. ndipo kuti Luka woyera 17:30 akukhala kuonetseredwa.
You believe it?
Inu mukukhulupirira izo?
Now the lady raised her hand that we're strangers.
Tsopano dona anadzusa dzanja lake kuti ndife alendo.
I don't know you. But I'm trying to contact your spirit one personally, so many of you pulling.
Ine sindikukudziwani inu. Koma ine ndikuyesera kukhuza mzimu wake munthu mmodzi. Mulipo ochuluka inu amene mukukoka.
Now you believe this with all your heart.
Tsopano inu mukhulupirire ichi ndi mtima wanu wonse.
Now it is for the little girl. It's not you.
Tsopano izo ndi za msungwana wang'ono osati inu.
You're nervous. But it ain't the nervousness that's bothering you.
Ndinu wamanjenje. Koma simanjenje amene akukuvutitsani inu.
The great thing on your heart's that little girl.
Chinthu chachikulu pa mtima wanu ndi msungwana wang'ono uyo.
You believe God can tell me what it is? You believe it?
Ndipo inu mukukhulupirira Mulungu akhoza kundiwuza ine chimene icho chili. Inu mukukhulupirira izo.
Would it help you? Would you believe then?
Kodi icho chingakuthandizeni inu? Kodi inu mukanati mukhulupirire ndiye?
It's a brain injury. Is that right?
Ndikuvulala kwa ubongo. Ndikulondola uko.
Now put your hand on the little child's head. Your hand.
Tsopano ikani dzanja lanu pa mutu wa mwana wang'onoyo. Dzanja lanu.
Dear God. You said these signs shall follow them that believe. They'll lay their hands on the sick and they shall recover.
Wokondedwa Mulungu. Inu munati zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira. Iwo adzayika manja awo pa odwala ndipo iwo adzachira.
The woman is a believer.
Mkaziyu ndi wokhulupirira.
Her hands upon the child. May it recover. In the name of Jesus Christ, I offer this prayer. Amen.
Dzanja lake lili pa mwana. Muloleni iye achire. Mu dzina la Yesu Khristu ine ndikupereka pemphero ili. Amen.
Now do you believe all of you?
Tsopano kodi inu mukukhulupirira nonse inu?
If thou canst believe, all things are possible. Certainly.
Ngati inu mungakhoze kukhulupirira, zinthu zonse ndi zotheka. Ndithudi.
I know the lady sitting next to her, but she's so sincerely looking this way.
Ine ndikumudziwa dona yemwe wakhala pafupi ndi iye. Koma iye akuyangana modzipereka kwambiri mbali ino.
I can't call her name, but if I look at her a minute, I would know.
Ine sindingakhoze kumutchula dzina lake, koma ine, ngati ine ndiyangana pa iye miniti, ine ndidziwa.
But I know the woman by looks, but I don't know what your trouble.
Koma ine ndikumudziwa mkaziyo mwa maonekedwe. Koma ine sindikudziwa limene lili vuto lanu.
You believe that? God will let me know what your trouble is.
Kodi inu mukundikhulupirira ine? Mulungu andilola ine kudziwa limene lili vuto lanu?
Would it help you? Sugar diabetes.
Kodi inu? Kodi izo zingakuthandizeni inu? Matenda a sugar.
Now if that's right, hold your hand. Certainly.
Tsopano ngati uko ndikulondola, kwezani dzanja lanu. Ndithudi.
Happen to be the lady laying sitting next to you has got the same thing.
Zinapezeka kuti ndi dona wagona wakhala pafupi ndi inu ali ndi chinthu chomwecho.
She's a stranger.
Iye ndi mlendo.
The other lady's praying for somebody. A crippled child. You'd believe with all your heart, God would grant it.
Dona winayo akupembelera wina wake mwana wolumala. Inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse, Mulungu angakhoze kupereka izo.
Somebody back in here.
Wina wake mbuyo mkati umu.
Man sitting over there trying to get rid of smoking cigarettes.
Mwamuna wakhala cha uko, akuyesera kuti asiye kusuta ndudu.
You believe God will take him away from you? All right.
Inu mukukhulupirira Mulungu achosa izo kwa inu, chabwino.
You believe? You can have it.
Inu mukukhulupirira.
I've never seen the man in my life.
Ines ndinamuone pokonse bamboyo mumoyo wanga.
Here's a man, see a dark shadow hanging over this man right here, laying on a cot like or a chair.
Pano pali mamuna mukona mtunzi wa ndima uo wapachikika pamwamba pa mamuna uyu apa pomwe yemwe wagona pokhala ngati pa machira kapena mpando.
He's dying. He's shattered, he's got cancer.
Iya kufa. Iye ali ndi mtunzi. Iye ali ndi kansala.
I don't know the man, never seen him.
Ine sindikumudziwa bamboyu. Sindinamuonepo konse iye.
God knows all about you.
Mulungu akudziwa zonse za inu.
That's the truth, sir. You believe God could tell me something about you? Would it help you to receive your healing?
Inu mukukulubirira Mulungu akhoza kundiuza ine china chake chokuza inu. Kodi icho chikanati chikuthandizeni inu kuti mulandire machiritso anu.
You was brought here by a friend.
Inu munabweretsedwa kuno ndi mzanu.
But you're not from here. You're somewhere where there's a big body of water that people fishes at. Albany, Kentucky.
Koma sindinu wochokera kuno ndinu wakwina kwake kumene kuli malo akulu amadzi kumene anthu amawedzako. Albany, Kentucky. Ndikokulondola.
Believe you can go back home well.
Kulubirirani ndipo inu mukhoza kubwerera kwanu wabwino.
Believe it's gone. If you don't believe it, you must believe it. Believe it's been done for you.
Kulubirirani kuti izo zachoka. Ngati inu muti mukhulupirire izo, inu muyenera kukhulupirira izo. Ndipo mukhulupirire kuti izo zachitidwa kwa inu.
You believe? You. From Tennessee. Got a boy, he's got asthma. Not here, but you breathe, and he'll be healed.
Inu mukhulupirira, inu, wochokera ku Tennessee. Muli ndi mnyamata yemwe ali ndi mphumu. Osati kuno, koma inu mukukhulupirira kuti iye achiritsidwa.
And take your handkerchief on your hand there to him. He'll be healed. You'll believe it.
Ndiye tengerani mpango wanu uli mdzanja lanu. Pamenepo kwa iye, iye achiritsidwa ngati inu muti mukhulupirire izo.
The lady crying, sitting across from Dr. Vail there.
Dona kulira yemwe wakhala mbali ina kwa Dr. Vail apo.
She shattered also, a dark shadow. I never seen a woman in my life. But she's got cancer.
Yali opimbi dona yenso mtunzi wakuda inesindina mwone po mkazi yu mumoyo wanga. Koma yali ndi cancer.
She'll die if something isn't done for her.
Ye afa, ngati jina chake sichichitidwa pa iye.
You believe he'll heal you, lady?
Kodi inu mukukhulupirira kuti iye akuchiritsani inu dona?
You can have your healing. You'll just believe.
Inu mukoza ukalana au machiritso anu ngati inu mungokhulupirira.
There's a little lady sitting right behind her with her handkerchief up over her mouth.
Pali dona wang'ono yemwe wakhala kumbuyo kwake komweko ali ndi mpango pakamwa yake.
She's also got ulcered stomach. Sick.
Yenso ali ndi mmimba mwa msungu. Akudwala.
You've been having passing out spells, blinding, falling out.
Inu mwakhala muli nazo nthawi za kukomoka, kupangisa khungu, kugwera pena.
Somebody brought you here.
Wina wake wakubweretsani inu kuno.
Got female trouble.
Inu muli ndi vuto la ukazi.
If you bleed, you can go home and be well.
Ngati inu muti mukhulupirire, inu mukhoza kupita ku nyumba kukakhala bwino.
You young man, you're a stranger, sitting right here in front of me, looking at me.
Iwe mnyamata, ndiwe mlendo. Wakhala apa pomwe pasogolo pa ine, ukuyang'ana pa ine.
What are you, Puerto Rican or something?
Kodi ndiwe chiyani? Waku Puerto Rico, kapena china chake? Yeah.
One minute, pardon me. I'm a stranger to you. You know that you're not even from my country.
Chimenene ndi kudanda uza. Ndine mlendo kwa inu. Inu mukudziwa izo, sindinu ngakhale wochokera mudziko langa.
But you believe that God can give you the desire of your heart?
Koma inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kukupatsani inu chokhumba cha mtima wanu.
If I tell you what your desire is, will you receive it?
Ngati ine ndidakuwuzani inu chimene chili chokhumba chanu, kodi inu muzilandira izo?
You're seeking the baptism of the Holy Ghost.
Amen.
That is true.
Inu mukufunafuna ubatizo wa mzimu woyera. Izo ndizoona.
Receive the Holy Ghost, my brother.
Landirani mzimu woyera, mbale wanga.
There's a colored man sitting way back here. Got a burden on his heart. As far as wife.
Pano pali bambo wachikuda wakhala kumbuyo komwe uko. Ali ndi kulemedwa pa mtima wake. Ndi kwa mkazi wake.
She's not here even.
Iyeyo sali kuno ngakhale.
She's got trouble with her feet.
Iye ali ndi vuto ndi mapazi yake.
You believe in a healer? You do?
Inu mukukhulupirira kuti iye amuchiza iye? Inu mukutero?
You're a stranger here. You're from across the sea. You're from Jamaica.
Ndinu mlendo pano. Ndinu wochokera kutsidya kwa nyanja. Ndinu wochokera ku Jamaica.
You believe God can tell me who you are?
Kodi inu mukukulubirira kuti Mulungu akhoza kundiuza ine yemwe inu muli?
Mr. Brady.
Bambo Brady.
You believe?
Inu mukukulubirira?
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
This lady sitting right back over in this end, next to Mrs. Wright there. She's got a burden on her heart.
Dona uiwakhala pambuyo pomwe cha pamapeto awa. Pafupi ndi akazara itapo. Iye ali ndi kulemedwa pa mtima wake.
She's praying for a daughter. She's up for an operation.
Iye akupembelera mwana wake wankazi. Iye wabwera kudzachitidwa operation.
You believe with all your heart for her? She won't need it if you'll get her to believe it.
Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse chifukwa cha iye. Yesu asowa izo ngatinu muti mumufikise kokha iye kuti akhulupirire izo.
I can't heal.
Ine sindingakhoze kuchiza.
Way back down in the nursery, I see the Spirit of the Lord, an angel, light moving in the nursery.
Kumbuyo uko patali molelera wana. Ine ndikuona mzimu wa Ambuye mngelo kuwala kukusundira molelera wana.
It's over a young woman. And she's got a spiritual trouble she's wondering about.
Iwo ulipankazi wang'ono. Ndipo iye ali ndi vuto la uzimu lomwe iye akulidabwa.
Seems like I ought to know the woman somehow.
Zikuoneka ngati ine ndiyenera kuti ndizimudziwa mkaziyo muli monse.
A young woman. She's also got a female disorder.
Mkazi wang'ono. Iye nayenso ali ndi kusokonezeka kwa ukazi.
Yes. Her name is Mrs. West. She's from Alabama. Miss David West.
Inde, zina lake ndi Agaza West, ochokela ku Alabama, Agaza David West.
Believe, God will grant it to you.
Kulubirirani, Mulungu apereka izo kwa inu.
It shall be light.
Amen.
And in that day when the Son of Man is being revealed,
kudzakhala kuli kuwala. Ndipo mu tsiku limenelo pamene mwana wa munthu akhala akululidwa.
If that isn't Jesus Christ, the same yesterday and forever, I don't know nothing about it.
Ngati izo sali Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, ine sindikudziwa kanthu ka izo.
Do you believe that?
Kodi inu mukukhulupirira izo?
All things are possible to them that believe.
Zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene akhulupirira.
Out upon the microphones across the land now, and in this tabernacle, how many of you will raise your hands and say, I am a believer?
Kunja pazoyangulirapo kudusa dziko tsopano. Ndi mukachisiuyu. Ndi angata inu muti mukweze manjanu. Ndi kuti ine ndine wokhulupirira.
Now you out there in the land, everyone's got their hands up here.
Tsopano inu kunja uko mumayiko. Aliyense yemwe wakweza mwamba dzanja lake pano.
Way out in yonder somewhere across the nation, you got your hands up no doubt.
Ndikutali kunja kusidya kwina kwake kudusa mafuko. Inu mwakweza mwamba manjanu mopanda kukaika.
Now, close your eyes. Just drop your hands upon somebody near you.
Tsopano, tsekani maso anu. Ingogweserani manjanu pa wina wapafupi ndinu.
Take a hold of their hand. Lay it upon their shoulder.
Gwirani dzanja lawo. Lige nilo pa pewa lawo.
I got my hands on the handkerchiefs.
Ine ndaika manjanga pa mipangu.
Look what's been done today. Look what's done now.
Taonani zimene zachitidwa lero. Taonani zimene zachitidwa tsopano.
Beholding his hallowed face, aglow with love divine.
Kuona nkhope yake yolemekezeka, yowala ndi chikondi cha umulungu.
Blessed partakers of his grace as gems in his crown to shine.
Odala olandira zachisomo chake mongangale mukorona wake kuti tiziwala.
Now pray. Let's pray. Everywhere.
Tsopano zipempherani. Tiyeni tipemphere kulikonse.
Dear God, the hour has arrived.
Wokondedwa Mulungu, ora lafika.
What meaneth this? God fulfilling his word.
Izi zikutandauza chiyani? Mulungu akukwanilisa mawu ake.
What's the attraction, Lord?
Nchiani choko pambuye.
It's God fulfilling his word.
Ndi Mulungu akukwaniritsa mawu ake.
What is this that across the nation through the medium of a telephone?
Ndi chiyani chiuko kudusa fuko kudzera munjira ya lamya.
That hundreds of people had their hands laid on one another across the nation from one coast to the other.
Kuti mazana wanthu ali ndi manja atayikidwa pawina ndi mzake mufuko lonse kuchokera ku gombe limodzi mpaka kwina.
From the north to the south, east to the west.
Chokera kumpoto mpaka kumwera, kumawa mpaka kumadzulo.
Here sits people here from foreign countries.
Pano pakhala wanthu ochokera ku maiko akunja.
Many of the states, Mexico, Canada, and we got our hands laid on one another.
Maiko ochuluka, Mexico, Canada. Ndipo ife tili ndi manja wathu atayikidwa pawina ndi mzake.
God fulfilling his word.
Mulungu akukwaniritsa mawu ake.
How is this that a person could stand here by the Holy Spirit and call a man like he did Simon Peter?
Izi zili motani kuti munthu akhoza kuima pano mwa mzimu woyera ndi kumuita na munthu monga iye anamchitira Simoni Petro.
Your name is Simon. You are the son of Jonas.
Zina lako ndi Simon. Iwe ndi mwana wa Jonas.
Go get your husband and come here.
Pito kamutenge mwamuna wako ndipo bwere kuno.
I have no husband.
Ine ndilibe mwamuna.
Truly, you have five.
Zonadi iwe ulinawa sanu.
She said, I know that Messiah is coming to do this, but who are you?
Yanadi ine ndikudziwa kuti Mesia akudza kuti adzachite izi. Koma inu ndinu yani?
Said, I'm he.
Yanadi ine ndine iye.
And you're the same yesterday, today, and forever.
Ndipo ndinu yemweyo dzulo lero ndi kwa ndawi zonse.
And you promise the works that I do, shall ye do also. More than this shall you do, because I go to the Father.
Ndipo inu munalonjeza. Chito zimene ine ndikuchita. Inunso mudzazichita. Zochuluka kuposa izi, inu mudzazichita chifukwa ine ndikupita kwa Atate.
And behold, in the last days I'll send to you the Elijah, the prophet.
Ndikodaonani mumasiku otsiriza, ine ndidzakutumizirani inu, Eliya mneneri.
And he'll change the thoughts of the people.
Ndipo iye adzasintha malingaliro a anthu.
Turn the hearts of the children back to the apostolic teaching of the Bible.
Adzatembenuza mitima ya wana kubwerera kuchiphunziso cha utumwi cha Baibulo.
And it shall be light about the evening time.
Ndipo kudzakhala kuli kuwala cha munthawi ya madzulo.
Here we are, great God of heaven.
Ndife pano, Mulungu wamkulu wakumwamba.
The hour is here.
Ora lili pano.
The hands are upon the people.
Manja ali pa wanthu.
Satan, you're defeated. You are a liar.
Satana, iwe wagonjetserwa. Iwe ndi wabodza.
And as a servant of God, and a servant,
ndipo monga wantchito wa Mulungu. Ndi monga ntchito.
We command that in the name of Jesus Christ, that you obey the word of God and go out of the people, because it's written, in my name they shall cast out devils.
Ife tikulamulira kuti mudzina la Yesu Kristu kuti iwe umvere mawu a Mulungu ndipo utuluke mawanthu chifukwa izo zinalembedwa mudzina langa iwe adzatulusa ziwanda.
And all the people may be set free.
Ndipo anthu onse akhale ali omasulidwa.
Grant it, dear God.
Perekani izo Mulungu wokondedwa.
You are the God of heaven that defeated that day with an attraction on Mount Calvary all sickness and diseases and all the works of the devil.
Inu ndinu Mulungu wakumwamba yemwe munagonjetsa tsiku lija ndi chokopa pa phiri la Calvary matenda onse ndi nthenda ndi ntchito zonse za mdierekezi.
You are God, and the people are healed by your stripes. They are free in the name of Jesus Christ. Amen.
Inu ndinu Mulungu. Ndipo anthu achiritsidwa ndi mikwingwirima yanu. Iwo ali afulu mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
God, every handkerchief that's laying here,
while the Spirit of God is present.
Mulungu mpango uli wonse umene uli apa pamene mzimu wa Mulungu uli pano.
While the anointing of Jesus Christ is upon the people and the great signs that he promised are being fulfilled.
Pamene kudzoza kwa Yesu Kristu kuli pa wanthu ndi zizindikiro zazikulu zimene iye analonjeza zakhala zikukwaniritsidwa.
And the earth is trembling. The earthquakes are happening. The great signs that he told in the scripture being fulfilled in the evening light shining.
Ndi dziko lapansi likunjenjemera zivomezi zikuchitika zizindikiro zazikulu zimene iye anazinena ndi malemba kukhala kukwaniritsidwa ndi kuwala kwa madzulo kukuwala.
I lay my body across these handkerchiefs representing this whole body of believers from east, west, north, and south.
Ine ndiwika thupi langa pa mipango iyi kuyimira thupi lonse ili lokhulupirira kuchokera kumawa kumadzulo kumpoto ndi kumwera.
And say to the devil in the name of Jesus Christ, leave every patient these are laid upon. To the honor and glory of the Word of God.
Ndikunena kwa mdielekezi mudzina la Yesu Kristu musiye wodwala aliyense yemwe iyi itika ikidwepo kwa ulemu ndi ulemelero kumawu a Mulungu.
In the name of the Word of God, Jesus Christ of Nazareth. Amen.
Mudzina la mawu a Mulungu Yesu Kristu wa ku Nazareti. Amen.
Now, quietly, sanely, soberly, and in your right mind, as believers.
Tsopano, mwakachetechete, molingalira bwino, mwaubwino, ndi mwamalingaliro anu abwino, monga okhulupirira.
Do you now believe and accept your healing from God Almighty in the name of Jesus Christ? If you do, hold up your hand.
Kodi inu tsopano, mukukhulupirira ndi kulandira machiritso anu kuchokera kwa Mulungu wamphamvu zonse mudzina la Yesu Khristu. Ngati inu mukutero, kwezani mwamba manja anu.
All out in the lands, hold up your hands out there.
Konse kunjako mumayiko, kwezani mwamba manja anu kunja kumeneko.
Every person in here, as far as I can see, had their hands up.
Munthu aliyense mkati muno kutali konse komwe ine ndikukhoza kuona anali ndi manja awo mwamba.
Inside, outside, against the windows, in the doors, in the nurseries, and all around, everywhere, people with their hands up.
Mkati kunja, motsamira mazenera, mumakomo, motondozela wana, ndi konse pozungulira kuli konse. Wandu ali ndi manja awo mwamba.
They accept it.
Iwo akulandira izo.
Satan is defeated.
Satana ali wogonjetsedwa.
The stripes of Jesus Christ heals you.
Migwingwirima ya Yesu Kristu ikukuchizani inu.
And the presence of Jesus Christ verifies the fact that he's a living today, ever able to keep every promise that he made. Amen.
Ndikukhalapo kwa Yesu Kristu kukutsimikizira chona chakuti iye ali wa moyo lero nthawi zonse ndi wokhoza kusunga lonjezo lililonse limene iye analipanga. Amen.
I believe him, don't you?
Ine ndikukhulupirira mwa iye, si choncho inu?
Now let us stand up to our feet.
Tsopano tiyeni ife tiime pa mapazi athu.
In the name of the Lord Jesus, accepting everything that's been done or said.
Mudzina la Ambuye Yesu, kulandira chilichonse chimene chakhala chikuchitidwa kapena kunenedwa.
We love him with all of our hearts.
Ife tikumukonda iye ndi mitima yathu yonse.
We cherish him with all that's in us.
Ife tikumunyadira iye ndi zonse zimene zili mkati mwa ife.
Now as you go to your different homes from tonight, God go with you.
Tsopano pamene inu muzipita kumakwanu osiyana kuyambira usiku uno, Mulungu apite ndi inu.
God give you the Holy Ghost if you don't have the Holy Ghost.
Mulungu akupatseni inu mzimu oyera ngati inu mulibe mzimu oyera.
Every man, woman, boy or girl here that's not been baptized in the name of Jesus Christ, there's clothes, pool.
Mwamuna aliyense mkazi kapena msungwana pano yemwe sali wobatizidwa mudzina la Yesu Kristu pali zovala dziwe.
Don't put off tomorrow what can be done today.
Musati musire mawa zimene zingakoze kuchitidwa lero.
Tomorrow may be too late.
Mawa likoza kukhala mochedwa kwambiri.
Sufficient for today, for the day is the evil thereof.
Zokwanira nzalero pakuti tsiku ndiloipa pamenepo.
There's ministers standing waiting. Clothes are waiting. No excuses. Are you waiting?
Alipo atumiki ayimirira akuyembekezera. Zovala zili kuyembekezera. Palibe zowiringula. Kodi inu mukuyembekezera?
If you are, you believe. No matter how you've been baptized, sprinkled, poured, whatever it is, it's an era.
Ngati inu muli, inu mukhulupirire. Zibeka numomwe inu munabatizidwira, kukongherwa, kusanuliridwira. Chilichonse chimenecho chili, ndi zolakwika.
The light has come. Come believe and be baptized.
Kuwala kwabwera. Bwerani khulupirirani ndipo mubatizidwe.
Everyone without the Holy Ghost, may you receive the Holy Ghost. Every one of you.
Aliyense yemwe alibe mzimu woyera. Mutalandira inu mzimu woyera. Aliyense wa inu.
In the full divine power and love that He promised you to make you a new creature in Him. God bless you.
Mumphamvu ya thunthu ya umulungu ndi chikondi chomwe Iye anakulonjezani inu. Kuti zikupangeni inu cholengedwa chatsopano mwa Iye. Mulungu akudalitseni inu.
Now, till next Sunday morning at 9:30, let's sing this little song that we used to sing years ago.
Ndipo tsopano, mpaka la Mulungu lotsatira mawa pa 9:30, tiye tiimbe nyimbo ya ing'ono iyi imene ife tinkakonda kuyimba zaka zapitazo.
Don't forget the family prayer.
Musa iwale pemphero la mbanja.
Jesus wants to meet you there.
Yesu akufuna akakomane nanu kumeneko.
He will take your every care.
Yadza samalira choswa chanu chili chonse.
Don't forget the family prayer.
Musa iwale pemphero la mbanja.
Let's sing it together now.
Tieni tiimbe iyo limodzi sopano.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Hey, He will take your every care. Don't forget the family prayer. As we sing it again, shake hands with the pilgrim next to you. See? As we sing it.
Tsopano pamene ife tikuimba iyo kachiwiri, gwiranani chanza ndi mwenda njira pafupi ndi inu, mwaona? Pamene ife tikuimba iyo.
Don't forget the family mbanja. Oh, Jesus wants to meet you there. He will take you every care.
Om Sai Wale Pendero Lambanja.
Don't you love Him?
Kodinu simu kumukonda iye.
I love Him because He first loved me and purchased my salvation. That was attraction on Mount Calvary.
Ine ndikumukonda iye, ine ndikumukonda iye. Chifukwa iye anayamba kundikonda ine. Ndipo anagula chipulumuso changa. Chimenecho chinali chokopa pa phiri la Calvary.
The same attraction on Sunset Mountain.
Chokopa chomwecho pa phiri la Sunset.
Mount Nebo, Mount Sinai, all the different mountaintop experiences.
Phiri la Nebo, phiri la Sinai, zochitika zonse zosiyana za pamwamba pa phiri.
All right, let's sing it now.
Ndiye, chabwino, tieni tiimbe iyo tsopano.
Love Him, say amen.
Amen.
Now just think of what He's done for you.
Izozi kalecho mwecho. Tsopano, tango lingalirani zomwe Iye wakuchitirani inu.
Think that you could be out there in a bar room tonight.
Taganizani, kuti inu mungana kosa kukhala muli kunja uko kuchipinda cha mowa usiku uno.
You probably would have been in the grave like I should have been outside the mercies of God.
Inu mwina mukanakhala muli mmanda monga ine ndikanakhalira kunja kwa zifundo za Mulungu.
What did he do for you?
Kodi iye anakuchitirani chiyani inu?
Oh, how could we keep from loving him?
Oh, ife tingaleperesedwe bwanji kumukonda iye.
Don't make any of what anybody says. He's first.
Sizimapanga kusiyana kulikonse chimene aliyense anena. Iye ndiwoyamba.
Let's close our eyes. Bow our heads as we sing it to him now.
Tieni titseke maso athu. Ndikuwela misamitu yathu pamene ife tikuimba iyo kwa iye tsopano.
He likes songs, singing hymns.
Iye amakonda nyimbo. Kuimba nyimbo.
Let's sing it to him now.
Tieni tiimbe iyo kwa iye tsopano.
With our heads and hearts bowed in his presence.
Dimitu yatu, dimitima yowela mitsidwa, mukukalapo kwake.
Gratefulness for what our eyes have seen, what our ears have heard.
Oya mikira, pachimene maso atu apenya, chimene makutu atu amva.
What's recorded in God's word, what his promise has been to us today. God bless you.
Zimene zinalembedwa mu mawu a Mulungu. Chimene lonjezo lake lakhala lili kwa ife lero, Mulungu akudalitseni inu.
We have a guest with us tonight, a brother, Ned Iverson, formerly a Presbyterian minister.
Ife tilinae, mlendo ndi ife usiku uno, mbale Ned Iverson, poyamba anali mlaliki wa Presbyteria.
His father's brothers are Presbyterian minister.
Bambo ake, abale ake, ndi atumikachi Presbyteria.
He, I understand, was baptized today again in the name of Jesus Christ.
Iye inendamva, wabatizidwa lero kachiwiri, mudzina la Yesu Kristu.
He's a minister and a good one at that.
Iye ndi ntumiki, ndi wabwino pa izo.
And now I'm going to ask him, as I believe him to be God's servants, to ask God's blessings upon this congregation as you go to your home.
Ndipotsopano ine ndikuti ndimufunse iye monga ine ndikumukhulupirira iye kuti ndi wantchito wa Mulungu kuti apemphere madaliso a Mulungu pa osonkhanawa pamene inu mukupita kwanu.
Brother Iverson, come forward. While we have our heads bowed in prayer. God bless you, my brother.
Mbale Iverson, bwerani patsogolo pamene ife tili owelamitsa mitu yathu mwapemphero. Mungu akudalitseni inu mbale wanga.